And is talking to the church about the glorious coming of the Messiah. And is telling the church to prepare in righteousness and holiness. So we are going to organize a special day when all of you will come to the head office. Very soon, there's going to be a very big meeting here.
My own son.
fellowship in Truth Remnant Ministry.
The fellowship in Truth Remnant Ministry.
He has crossed with his 11 churches.
Amevuka pamoja na makanisa zake 11.
In Bungoma.
Kule Bungoma.
And my son, I remember where we began from.
Na mwanangu nakumbuka mahali tulipoanzia.
Together with my daughter, Senior Bishop Maureen Wechuli, who has crossed over with her churches also.
Pamoja na binti wangu Maureen Wechuli, askofu mwandamizi, ambaye amevuka pamoja na makanisa zake pia.
So I welcome you, my son, Senior Bishop Right Reverend Kennedy Sachoni.
Hivyo basi ninakukaribisha mwanangu, askofu mwandamizi, kasisi Kennedy Sachoni.
And you see how the entire top clergy went to receive them.
Na mnaona jinsi ambavyo ukuhani wa ngazi ya juu kabisa walienda kuwapokea.
I bless you in the mighty name of Jesus.
Ninawabariki katika jina la Yesu.
And I receive you back home, my son.
Na ninakukaribisha tena nyumbani mwanangu.
Here we are preparing for the coming of the Messiah.
Hapa tunajiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masiya.
And the anointing of the Lord is very powerful here.
Upako wa Bwana ni wa nguvu kabisa.
The creepers are getting up and walking at 1 degree from Nairobi.
Ni wote wanainuka na kutembea kwa amri moja tu toka Nairobi.
And my eyes open. Cynthia Wanjiku who is now in Kenyatta University, born totally blind.
Macho
the doctor said, forget it, would never see.
Macho ya vipofu yanafunguka. Cynthia Wanjiku sasa yuko katika chuo kikuu cha Kenyatta. Na madaktari walikuwa wamesema ya kwamba, sahau kabisa, kwa sababu alizaliwa akiwa kipofu kamilifu.
Dorcas Kirwa is now a normal person, walking and seeing.
Dorcas Kirwa sasa ni mtu wa kawaida kabisa, anatembea na kuona.
Dorcas Dirma is now very healthy and serving and normal. She's normal in her community up there in Moyale.
Dorcas Dirham ni mtu wa kawaida kabisa ambaye anatumika.
Those who are blind. Those who are totally blind, all.
Hawa walikuwa vipofu kamilifu kabisa wote.
So here we are preparing for the coming of the Messiah.
Hivyo basi hapa tunajiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masiya.
And so blessed people.
Na kwa hivyo watu wabarikiwa.
I want also, unless there's somebody else to receive, I know there are many other pastors who are not included, including two of your most pastors of Eldoret. They have sent me a message that this coming week they want to cross over.
Nikuhusu ninajua kwamba kuna wachungaji wengi wengineo ambao hatujaonyesha hapa. Kuhusisha wachungaji wawili wa ngazi ya juu kabisa toka Eldoret ambao wamenitumia ujumbe ya kwamba juma lijalo wanataka kuvuka.
There are two senior most pastors in Eldoret.
Kuna wachungaji wawili wakuu kabisa toka Eldoret.
That have sent me a message 2 days ago.
Ambao wamenitumia ujumbe siku mbili zilizopita.
That this coming week they want to cross over to the family of God.
Yeah,
the ministry where God is.
Ya kwamba juma lijalo wanataka kuvuka kuingia katika familia ya Mungu, katika huduma ambapo Mungu yupo.
And then of course we have a lot of pastors, 50 pastors in Zambia. That's a very big record there.
Alafu tunao wachungaji wengine wengi kabisa, wachungaji.
The revival is going on in Zambia.
Uvuvio mkubwa kabisa unaendelea kule Zambia.
50 pastors together with 4 bishops and their archbishop crossed over, and normally there's a big conference on Bicho going on with them.
Wachungaji hamsini pamoja na maskofu wanne pamoja na askofu wao mkuu walivuka wakajiunga na huduma hii, na kwa kawaida huwa kuna kongamano ya mtandao ambayo inaendelea ili kwamba kuwaweza.
Some pastors who have written to me from the United States of America.
Na wachungaji kadhaa ambao wametuandikia toka katika majimbo ya moja
mbali, India many. All of you are welcome. We are going to organize one national, international meeting rather.
Pakistan ni wengi, India ni wengi, wote ninyi mmekaribisha. Tunaenda kupangilia mkutano mkubwa kabisa, kongamano kubwa la kimataifa.
When you will be able to fly.
Wakati ambapo mtaweza kuja.
We are simply waiting for a little remission from the words of my tongue on the coronavirus.
Tunangojea tu afueni kidogo toka kwa maneno ya ulimi wangu ya virusi vya corona.
Before we begin tonight, blessed people.
Kabla tuanze usiku wa leo, watu wabarikiwa.
This has been a very busy week, as I say.
Hili limekuwa wiki ambalo limesongamana sana kama vile nilivyosema.
When many creepers have gotten up and walked, 3 creepers, each creeper every day, 3 days in a row, is a Bible record. Hallelujah.
Hallelujah. Mahali ambapo viwete watatu kila siku wanasimama na kutembea. Hii ni rekodi kubwa kabisa ya kibiblia.
This is Miriam Wanjiru.
Huyo ni Miriam Wanjiru.
It is unbelievable.
Ni ya kutaaminika.
Miriam Wanjiru was totally crippled.
Miriam Wanjiru alikuwa kiwete kamilifu kabisa.
You look at even those legs are heavy. She's pulling them like a tractor pull a trailer.
Hata ukiangalia hizo miguu, ni miguu mizito kabisa. Anazivuta kama vile tractor ikivuta trailer.
And this has been trending globally, number one.
Na hii imekuwa ikiongoza kote duniani kwenye mtandao wa Twitter number
Even one of her hands is dry, is shriveled hand. You can see that right leg is falling to the side. And she was going through this torture. 15 years of age. She's 15 years of age. She was now beginning to become a woman.
A mature woman.
She was now becoming a mature woman. Because you can see that the picture of her crawling at that age is unbelievable. The picture of her crawling is terrible.
Ukiona akitamba ile picha yake akitamba pale ni mbaya sana zaidi.
At this age.
Kwa wakati huu.
And the doctors, hospitals have given up. They told her, take your child home.
Na madaktari, hospitali walikata tamaa. Wakawaambia kwamba pelekeni mtoto wenu nyumbani.
Look at that right leg falling to the side.
Tazameni huo mguu wa kuume ukianguka tu upande.
Falling to the side.
Ukianguka tu upande upande.
And she was in this form.
Na alikuwa katika hali hii.
For all the 15 years.
Kwa miaka zote 15.
For 13 years of the 15 years.
Kwa miaka 13 kati hizo miaka 15.
Because she became crippled 2 years after birth.
Kwa sababu alikuwa kiwete miaka miwili baada ya kuzaliwa.
So Wanjiru, Miriam Wanjiru.
Kwa hivyo Miriam Wanjiru.
This is where the family had resigned to.
Hapa ndipo sasa familia yake ilikuwa imefika.
And then at one decree from Nairobi here.
Halafu kwa amri moja tutoka Nairobi hapa.
Look what happened.
Tazameni kilichotendeka.
He got up.
Alinuka.
Let us just hear what the mother says. That is the key thing. Before we do anything, what the mother says at the exact moment she got up.
What did
the 7 May, ulikuwa mkesha. Nimeendelea kusikilizaga ujumbe ya radio. Haya, watoto wakachoka wakaenda wakalala. Mimi kaendelea. On Saturday date 8, at 1, nikiwa lunch. Nile wakaniita. Akaniambia, mam, ebu ona. Ebu kuangalia naona mtoto anatembea. Chakula ilitoka kwa mkono ikaanguka. Chai ikamwagika. Hata nilijikuta chini ni kuomba ninakulia.
I'm Daniel.
Hello, Daniel.
Daniel, my son, Bishop Daniel, Engineer Daniel is there.
Hello, Daniel.
Look at that. She's becoming straighter and straighter the more she walks.
There's many here. I'm Zidi. We're married. We're going to marry. We're married. Zidi.
Let's just listen for 1 second.
You don't need to be a genius
to know that this is good. You must join this to enter heaven. Miriam Wanjiru has gotten up.
Miriam Wanjiru may look up.
My own daughter has gotten up.
She's the one who may look
up. This is the power hour in the church.
When you were telling me, who can you tell
me? I see senior bishop, but all of their bishops are. Look at the joy in her eyes. She's shocked and she's stepping down and that's the joy. And every day she's becoming straighter and straighter, up and up. And this is what makes everybody understand that the Messiah is
coming.
And you can imagine the prophet of Yahweh raised 1 people per day in the past 3 days. Like my son, I cannot see all of them, but I just want to. Very powerful. Oh, she did it, monkey, right? Very powerful over there. Very big time. The people have walked. The people have walked. The people have walked. Come to face our God. We were right. We were right to follow the two prophets of Yahweh. I see again. We were right to follow the new messengers of heaven. Even though you did not need to be a genius to know that the message of repentance and return to holiness is from Yahweh, but we were right. All of them including professors, Professor Bula, Look at the immediate format deputy PS of the immigration. He used to be the director in charge of the police docket in the open. Lagat, John Lagat. He used to be the one in charge of the police docket in the office of the president. John Lagat was a Kibia Khan. When I came for victory there.
John Lagat was a Kibia Khan. When I came for victory there.
I see many of them. I see my son from Lodiani. Very powerful senior bishop over there. And of course, Professor Abula, very powerful. Some of the top educators in this land. Top educators educating the
nation.
But when the Lord does this, they jump from their office and they drive there. Why is
money?
This is senior bishop Murray. And we were trending number one with this globally extent the whole day. All the nations. There you go, the director of medical company in South Africa. And you wanted to work because they know this my son Kevin Teruyo. All of a sudden, everybody has this and talks the
village.
So tonight, this is what we have for you. Sorry, we don't have much time. And then at 1 degree Australia, you can even have to see the degree itself. They were watching the service here where I'm standing. Joseph Alphonse.
Joseph Alphonse
was totally crippled for all that time. I think 3 years now. Totally crippled after a very serious brain tumor. Surgery was done to remove a tumor. Yes, blessed are those that tune into this
service.
And Joseph Alphons got up and walked. And senior bishops in Australia yesterday took him to the doctor. Professor Amish, they took him to the doctor.
Professor Amish, they
took him to the doctor.
Kumbukeni ni kufunga saumu kavu.
No watching TV.
Hakuna kukutaza maruna.
No reading secular newspapers.
Hakuna kusoma majarida.
No listening secular radios.
Hakuna kusikiliza radio za ulimwengu.
And no eating, no drinking.
Na hakuna kukula, hakuna kunywa. Kufunga saumu kavu tu.
What a privilege that we can partake of this.
Ni tunakukuna mnadhani ya kwamba tunaweza kushiriki hii.
What our Lord and Savior Jesus Christ went through. For 40 days and nights.
Kila ambacho bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wetu alipitia kwa siku 40 usiku na mchana.
But tonight I have a very burning message. I don't know how much I can do. It's so much.
Lakini usiku leo nina ujumbe ambao unachoma hapa. Sijui naweza enda kwa kiasi gani. Ni kubwa sana.
So blessed people.
Kwa hivyo watu wabarikiwa.
We have been at this for months.
Tumekuwa kwa hii kwa miezi kadhaa.
Because of the treasure that the Lord has mined from this to be able to facilitate the church in her pilgrimage to heaven.
Kwa sababu ya ile dhamana ambayo Bwana amechimbua toka hapa kwa sababu ya kuliwezesha kanisa katika safari yake kuingia mbinguni.
That we have seen very clearly here.
Na tumeona kwa wazi kabisa hapa.
That the Lord is speaking very clearly to the church on preparedness, how to prepare to be a holy church.
Ya kwamba Bwana anazungumza kwa wazi kabisa kwa kanisa jinsi ya kujiandaa kuwa kanisa takatifu.
How to prepare for the holy kingdom of God.
Jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme mtakatifu wa Mungu.
And we saw very clearly from the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 5, the huge expedition in the Bible.
Na tuliona kwa wazi kabisa toka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5. Hii imekuwa safari kuu kabisa katika Biblia.
And in this biblical expedition.
Na katika hii safari ya kibiblia.
So much treasure has been mined to help the church.
Udhamana mwingi kabisa umechimbuliwa ili kwamba kulisaidia kanisa.
And let me just take you there. Briefly to catch base, to recap with you.
Ili kwamba wache niwapeleke tu pale kidogo ili kuweza kurejelea pamoja nanyi.
To remind you again and again.
Ili kwamba kuwakumbusha tena na mara tena.
The lead scripture that has been navigating us through the Bible.
Andiko la mwongozo ambalo limekuwa likituendeleza katika Biblia.
You wonder why some people should be preaching prosperity and money.
Washangani kwa nini watu wengine wanahubiri ufanisi na pesa.
Now look at the glory that you miss out on.
Sasa tazameni utukufu ambao mnaikosa.
The cripples are walking in thousands, we cannot count.
Viwete wanatembea katika maelfu hata hatuwezi kuhesabu.
Just in the past 2 weeks, there's quite a large number. I would have to check the list to follow through with them.
Majuma mawili tu ambayo yamepita, kuna idadi kubwa kabisa ya viwete ambao wametembea. Itabidi nipitie katika orodha hiyo ili kwamba nipate kuwafahamu.
Because now we have Nakuru, Dondori Nakuru.
Kwa sababu sasa tunaye Dondori Nakuru.
And then we have Kevin Cheruiyot.
Alafu tunaye Kelvin Cheruiyot.
And then if you remember well, I think it was Kapsokwanyi.
Alafu kama nakumbuka vyema natumai ilikuwa Kapsokwanyi.
Jael Chemtai.
Jael Chemtai.
And then we came down to Kaptembwa.
Alafu tukakuja pale chini Kaptembwa.
Mushindi.
Mushindi.
And then we went I think to many places. There's a lunatic in Subukia.
Alafu kunayo mwanawazimu kule Subukia.
Then we went all the way to Emali.
Alafu tukaenda kote kote hadi Emali.
Redempta Mwende.
Redempta Mwende.
And then I think we came back also to Utawala. There is I think Wangoi or someone. To Likoni, by the way, Likoni. That's what I'm saying. I would have to read the list. Likoni and Samweni, two cripples got up there, each one.
Likoni na pale Shanzu, viwete wawili walinuka.
Brother Shanzu, thank you.
Halafu viwete wawili walinuka pale Likoni na Shanzu.
And then we came all the way to Utawala.
Halafu tukakuja kote kote hadi Utawala.
Kakeni.
Kakeni.
And then we came to Sylvia Wamboi in Gashie.
Halafu tukaja hadi kwa Sylvia Wamboi.
Within the short time we are overwhelmed in 2 weeks or so.
Kwa muda mfupi tu hivi, tuna wengi wengi kabisa kwa majuma mawili hivi.
That is the role the church is supposed to be playing in the land.
Huo ndio wajibu ambao kanisa lapaswa kuwa linacheza katika taifa.
When hospitals are defeated and people are abandoned.
Wakati mahospitali yamekata tamaa na watu wametelekezwa.
People are very wise, you cannot lie to them.
Watu ni wenye busara kabisa, huwezi kudanganya.
They know that Jesus is the last resort.
Wanajua ya kwamba Yesu ndiye suluhisho ya mwisho.
When all human effort has failed.
Wakati jitihada zote za kibinadamu zimeshindwa.
When there are no medical equipment to address their situation.
Wakati ambapo hakuna vifaa vya kimatibabu ili kushughulikia hali zao.
And that is what the Holy Church does. That's why I've been trumpeting holiness, holiness, repentance, repentance, turn away from sin.
Na hicho ndicho kanisa takatifu hufanya, na ndio sababu nimekuwa nikitangaza utakatifu, utakatifu, uhaki, uhaki. Geukeni toka kwa dhambi.
Because the Lord wants to reach his people that are desperate.
Kwa sababu Bwana anataka kuwafikia watu wake ambao wamefedheheka.
And when we go a month from there, we have so many cripples, I can't even remember.
Na tukienda mwezi mmoja sasa baada ya hapo, tuna viwete wengi wengi kabisa ambao hata siwezi kukumbuka.
People like Nancy Mucheru, those are big, mature woman with our daughters.
Watu kama vile Nancy Binti Mucheru, ni mama aliyekomaka kabisa pamoja na
Jaden Hope and so forth.
Jaden Hope from knowing.
And then we have Mareka here in Isinya.
Halafu kuna Mareka hapa Isinya.
So there are so many blessed people.
Hivi ni wengi kabisa watu wabarikiwa.
But that is the role of the church. Let nobody ever lie to you. Yes. The blood of Jesus and the cross of Jesus has power. They have power.
Lakini huo ndio wajibu wa kanisa. Mtu yeyote yule asiwahi kuwadanganya. Damu ya Yesu na msalaba wa Yesu Kristo zina nguvu.
They have power to address your needs.
Zina nguvu za kukabiliana na mashughuli shida zenu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And that is what you see the Lord expositioning in the land.
Hicho ndicho mnaona Bwana akidhihirisha kwenye taifa.
But even most importantly is that he's introducing me to you.
Lakini hata cha muhimu zaidi ni ya kwamba ananitambulisha kwenu.
You know, he does them for his servants that the nations may know them.
Kwa hiyo ya kwamba huwa anazifanya kwa ajili ya watumishi wake ili kwamba mataifa yapate kuwajua.
So the scripture that has been navigating us through the Bible.
Hivyo basi andiko ambalo limekuwa likituendeleza katika Biblia.
The book of 1 Corinthians chapter 4 verse 5.
Ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5.
When the Lord rebuked the church, the apostate church.
Wakati Bwana alipokemea kanisa lililoanguka.
And he says, therefore judge nothing before the appointed time.
Akasema kwamba kwa hiyo msihukumu jambo lolote kabla ya wakati wake.
Wait until the Lord comes. And I say it is raising some very powerful towers that are towering high from this scripture.
He's
talking about judgment. And he's talking about appointed time for that judgment. And he's saying the Lord is coming for that judgment. And he's talking about there is a waiting process. Wait until waiting process for that judgment to come.
Na anasema kwamba kuna hatua ya kungoja, ngojeni. Anasema kwamba kuna ile hatua ya kungoja kwa ajili ya hiyo hukumu kuja.
That waiting is for the Lord to come. Waiting for the coming of the Lord, the coming of the Messiah.
Na huko kungoja ni kwa ajili ya kuja kwa Bwana, kuja kwa ajili ya Masiha.
And when he says wait until the Lord comes, he throws it out there without nailing down the proper date. The exact date.
Na anaposema kwamba ngojeni mpaka Bwana atakapokuja, anaipeana bila kupeana ile tarehe hasa kabisa.
Meaning he's raising the imminency of the coming of the Messiah.
Kumaanisha kwamba anaipua kuja kwa ghafla kwa Masiha.
That his coming is going to be abrupt when people least expect.
Ya kwamba kuja kwake kutakuwa kwa ghafla wakati ambapo watu hawatarajii kabisa.
That's why he says wait until the Lord comes.
Ndio sababu anasema kwamba ngojeni mpaka Bwana atakapokuja.
He will bring to light what is hidden in the dark. And will expose the motives of their hearts. At that time, we were focused on this final statement here. At that time, each will receive their praise from God. And now, across this journey, and along this pilgrimage, you have learned that the words of God are deep. Because it says at that time each will receive their praise of God. And this has become an exhaustless theme that even tonight I may not finish. At that time, each will receive their praise from the Lord. At that time, each will receive their praise from God. And we saw very clearly that the Lord is using this to instruct the present day church. This particular section, we see that he's talking about the judgment seat of Christ that takes place in the kingdom of heaven. And on the other hand also, you see, he's talking about Revelation 20 verses 11 to 15. The great white throne judgment of the Lord.
Hukumu ya kiti cheupe cha hukumu cha Bwana.
The dreadful day of judgment.
Siku ya kutisha ya hukumu.
And so blessed people.
Na kwa hivyo watu wabarikiwa.
We have been looking at each at that time. Each will receive their praise from God.
Tumekuwa tukiangazia katika wakati huo kila mmoja atapokea sifa yake kutoka kwa Mungu.
What is the meaning of that?
je, maana hiyo ni nini?
Then I took what is most relevant to the present day generation, the church that is listening to me.
Halafu nikachukua kile ambacho ni muhimu kabisa kwa kanisa la sasa hivi, kanisa la wakati huu ambalo linanisikiliza.
And here he is talking to you about preparing for the rapture. For the church to be taken, for you to be taken into the kingdom of heaven, the event God has shown me.
Na hapa anazungumza kuhusu unyakuzi, kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi, lile tukio ambalo Bwana tayari amenionyesha.
So he's asking you to prepare in this way.
Hivyo basi anawauliza kwamba mpate kujiandaa katika namna hii.
And we saw very clearly that when he says that each will receive their praise from God.
Na kisha tukaona kwa wazi kabisa kwamba anaposema ya kwamba kila mmoja atapokea sifa yake toka kwa Mungu.
He's also referring to when every Christian will be judged, who has been taken into heaven, will finally stand before Christ and be judged for everything they ever did when they're in this life.
Pia anamaanisha kila Mkristo atahukumiwa, kila Mkristo ambaye atapelekwa, atanyakuliwa na kupelekwa katika ufalme wa mbinguni na kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, atahukumiwa kwa ajili ya kila kitu alichofanya akiwa hapa duniani.
We know very clearly.
Tunajua kwa vyema kabisa.
That the rebellious.
Ya kwamba waasi.
Who reject the Lord.
Wanaomkata Bwana.
They will go all the way into that final judgment.
Kwa wao watenda kote kote hadi katika hukumu hiyo ya mwisho.
That you see in Revelation 20:11-15.
Ambayo mnaona kwenye kitabu cha Ufunuo 20:11-15.
And that is the final judgment, the last judgment also, and then you enter the eternal state.
Halafu hiyo ndio hukumu ya mwisho, halafu uingia katika hali ya milele.
And those that reject the Lord, who are they?
Na wale wanamkataa Bwana, je, hao ni kina nani?
We are going to look at some of them eventually in detail later, but let me just glimpse for you.
Tunaenda kuangazia baadhi yao hatimaye baadaye, lakini wacha tu niwakonyeze kidogo.
Luke chapter 19.
Kitabu cha Luka sura ya 19.
We can even begin from Luke 23.
Hata tunaweza kuanzia Luka 23.
23, turn with me there.
Kitabu cha Luka 23, geukeni pamoja nami pale.
Luke 23, blessed people.
Kitabu cha Luka 23, watu wabarikiwa.
And it says the following, verse 23.
Na anasema kwa tayo msura 23.
But with loud shouts.
Lakini kwa sauti kuu.
Hey. Insistently demanded.
Wakasisitiza kabisa na kudai.
That he, Jesus, be crucified.
Ya kwamba Yesu asulubiwe.
And their shouts prevailed.
Hivyo kelele zao zikashinda.
And if you read on and on.
Na ukiendelea kusoma na kusoma zaidi.
They were insisting that he be crucified.
Walikuwa wanasisitiza ya kwamba apate kusulubishwa.
And he says, I found no basis for your charges against him.
Akasema ya kwamba hiyo sijapata hukumu yoyote kwa madai yao ili yapate kutimilizwa.
Verse 18 it says.
Mstari wa 18 asema.
But the whole crowd shouted.
Ndipo watu wote wakapiga kelele.
Away with this man.
Mwondoe mtu huyo.
Release Barabbas.
Tufungulie Baraba.
Barabbas, remember, was a murderer, what murdered.
Baraba, kumbukeni ya kwamba alikuwa muuaji ambaye alikuwa ameua.
And so, this level of rejecting Jesus.
Hivyo basi hiki kiwango cha kumkataa Yesu.
Is what has come into the present day generation.
Ndicho ambacho kimeingia katika kizazi cha sasa hivi.
The present day church.
Kanisa la sasa hivi.
And that's why we read from the book of Hebrews chapter 6:4-6.
Na ndio sababu tulisoma toka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 6:4-6.
And it says the following.
Anasema yafuatayo.
It is impossible for those who have once been enlightened.
Haiwezekani kwa wale ambao wakati fulani walishapata nuru.
Those who have tasted the heavenly gift. Now we talk about how the church of Christ of today has rejected the Messiah in the same order as the Pharisees did.
Wale ambao walishaonja kipawa cha mbinguni. Sasa anazungumza kuhusu jinsi ambavyo kanisa la Kristo la sasa hivi limemkataa Masiya Kristo katika namna hiyo hiyo jinsi ambavyo Mafarisayo walivyofanya.
It is impossible for, again, Hebrews chapter 6:4-6. It is impossible for those who have once been enlightened.
Waebrania 6:4-6 anasema ya kwamba haiwezekani kwa wale ambao wakati fulani walishapata nuru.
What? Tasted the heavenly gift.
Ambao walishaonja kipawa cha mbinguni.
Who have shared in the Holy Spirit.
Ambao wamekwisha kushiriki katika Roho Mtakatifu.
Who have tasted the goodness of the word of God.
Wale ambao wameonja uzuri wa neno la Mungu.
And tasted the powers of the coming age.
Na kuonja nguvu za wakati ujao.
Look at the credentials of that church, the resume of that church.
Tazameni ile hitimisho la kanisa hilo.
Those are powerful spiritual credentials.
Hiyo ni vifananisho, tabia, hulka za nguvu kabisa za kiroho.
When I read there, that type of church can only be like the church. This particular ministry of repentance and holiness.
Ninaposoma hapo, hilo kanisa laweza kuwa tu kama hili kanisa la huduma ya toba na utakatifu.
Because only this church has seen the powers of the cloud of God coming, the cripples raised and so forth.
Kwa sababu hili kanisa tu peke yake ndio wameona nguvu za wingu la Mungu Baba akija, viwete wakinuliwa na kuendelea.
Heaven being commanded to open and rain coming, God obeying instant. and rain falling instant in the meeting.
Mbingu ikiamrishwa kufunguka, alafu Mungu anatimu mara moja, alafu mvua inanyesha mara moja katika mkutano.
You think, with all those credentials,
anasema kwamba na hizo sifa zote,
that if you fall away,
ya kwamba ukianguka,
possible to be brought back to repentance,
haiwezekani kabisa kurudishwa tena kwa toba.
Then he says, because you are lost, you are crucifying the Son of God all over again.
Kisha anasema ya kwamba kwa hasara yako, unamsulubisha mwana wa Mungu mara pili tena.
And that's why I took it the book of Luke, chapter 23, verse 23.
Na ndiyo sababu nikawapeleka kwenye kitabu cha Luka, sura 23, mstari wa 23.
Luke 23:23.
Kitabu cha Luka 23:23.
This is what he says.
Hivi ndivyo anavyosema.
Hallelujah.
Hallelujah.
And again.
Tena.
When the Lord was to be crucified.
Wakati Bwana alikuwa sulubishwe.
Luke chapter 23 verse 23.
Kitabu cha Luka 23 mstari wa 23.
And it says.
Anasema.
But with loud shouts they insistently demanded.
Lakini kwa kupiga kelele kwa nguvu wakidai kwamba.
That he be crucified.
Kwamba apate kusulubishwa.
And their shouts prevailed.
Na hivyo kelele zao zikashinda.
It's amazing that the present day church is doing this.
Yashangaza kabisa kwamba kanisa la sasa hivi wanafanya hii.
We have read in the book of Hebrews chapter 6:46.
Tumesoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 hadi 6.
That every time you become born again.
Ya kwamba kila wakati unapookoka.
And walk in righteousness.
Halafu tembea katika uhaki.
And then backslide out of salvation. See the cloud of God. And backslide.
Halafu uone wingu la Mungu, halafu uanguke tena kwa dhambi.
See the creepers walking and then backslide.
Uone viwete wakitembea halafu uanguke tena kwa dhambi.
He says.
Anasema.
You are crucifying the Son of God all over again.
Ya kwamba unamsulubisha mwana wa Mungu mara pili.
In other words.
Kwa maneno mengine.
When you are born again.
Wakati umeokoka.
Receive.
Kwa neema.
Repented from sin.
Umetubu toka kwa dhambi.
And then for some reason go back to sin.
Alafu kwa sababu fulani urudi tena kwenye dhambi.
He says.
Anasema.
In so doing.
Kwa kufanya hivyo.
You hurt Jesus.
Unamuumiza Yesu.
You hurt him very much.
Unamuumiza sana sana.
Because you are throwing him back to the cross.
Kwa sababu unamrudisha tena kwenye msalaba.
Because you are telling him, look, the first Calvary was not sufficient to deliver man.
Kwa sababu unamwambia kwamba tazama, Calvary ya kwanza haikuwa ya kutosha kumkomboa mwanadamu.
In other words, he is hearing the nail pierce again, tong, tong, tong on his hand.
Kwa maneno mengine, anasikia tena kule kupigwa kwa majeraha ya misumari mara tena, pong, pong, pong katika mikono yake.
That is what the Lord implies here.
Hicho ndicho Bwana anamaanisha hapa.
But this is absolutely serious.
Hivyo basi hii ni nyeti sana zaidi.
Rejecting Jesus.
Kumkataa Yesu.
So those that reject Jesus, the rebellious.
Hivyo basi wale ambao wanamkataa Yesu wasi.
Like the same Luke chapter 19 which we are going to cover later.
Kama vile hicho kitabu cha Luka 19 ambacho tutaangazia baadaye.
We're going to cover it in greater length tonight.
Tunaenda kuiangazia katika vilindi vikuu kabisa usiku wa leo.
As we look at those praises that they will receive before God.
Tunapoangazia. Tunapoangazia zile sifa ambazo watapokea kutoka kwa Mungu.
Luke chapter 19.
Kitabu cha Luka 19.
Verse 14 it says.
Mstari wa 14 anasema.
But his subjects hated him.
Lakini uraia wa nchi yake walimchukia.
And sent a delegation after him.
Wakapeleka ujumbe na kusema.
A delegation after him.
Kikosi mbele zake.
To say.
Ili kusema.
We don't want this man to be our king.
Hatutaki huyu mtu awe mfalme wetu.
You see that?
Mnaona hiyo?
And every time you walk in the stripes of the Lord.
Kila wakati unapotembea katika hatua za Bwana.
In the nyayo, in the footprints of Jesus.
Katika nyayo za Yesu.
You face the same.
Unakutana na yale yale.
You have seen how the two prophets have been, how sometimes they say, we don't want this guy to be over us. Although they are telling God, we don't want this guy to be over us.
Mnaona jinsi ambavyo wakati mwingine watu
fulani. Rejection, you must face it.
Mnaona wakati mwingine jinsi ambavyo watu fulani wamesema kwamba eti hatutaki huyu mtu apate kututawala. Kio maneno mengine.
Remember when I came with repent, turn away from sin.
Mwakumbuka wakati nilipokuja na tubuni geukeni toka kwa dhambi.
You saw how everybody did not like it.
Mliona jinsi ambavyo kila mtu hakuipenda.
They said it was hurtful.
Walisema kwamba yaumiza.
They don't want this guy to be over us.
Hawataki mtu huyu ili kwamba apate kutuongoza.
But the Lord has now established that you must listen to them.
Lakini Bwana sasa ameimarisha kwamba lazima upate kuwasikiliza.
You want to enter the kingdom of glory.
Wako unataka kuingia kwenye ufalme wa
utukufu.
Hata mtoto wa miaka 12 anaweza kuambia hiyo.
So he's saying verse 14, but he's.
Hivyo anasema kwenye mstari wa 14 kwamba lakini raia wa nchi yake walimchukia.
And sent a delegation after him to say.
Na kisha wakatuma kikosi mbele zake ili kusema.
We don't want this man to be king over us.
Hatutaki huyu mtu awe mfalme juu yetu.
And the book of Luke 23:21. Same.
Na kitabu cha Luka 23:21 sawia.
I'm simply describing to you one group that will go through the tribulation and enter and stand before the great most dreadful white throne judgment of God.
Kimsingi ninawaelezea tu kuhusu kikundi kimoja ambao watapitia katika dhiki alafu wataenda na kusimama mbele ya kiti cha hukumu cheupe cha Bwana.
And again Luke 23:21 says.
Kisha kitabu cha Luka 23:21 asema.
But they kept shouting.
Lakini waliendelea kupaza sauti.
Crucify him.
Msulubishe.
Crucify him.
Msulubishe.
Look at that rejection.
Tazameni huko kukataliwa.
Tremendous rejection. Unbelievable.
Kukataliwa kwa ajabu kabisa kwa kutoaminika.
And that type.
No, aina hiyo.
Look at what the Lord responds to them on that day.
Tazama jinsi ambavyo Bwana anavyowajibu.
How he responds to them.
Jinsi ambavyo atawajibu katika siku hiyo.
Matthew chapter 7 verse 23.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7:23.
Matthew 7:23 says the following.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7:23 sema yafuatayo.
You can read 21-23.
Waweza kusoma 21-23.
But because of time we're reading 23.
Lakini kwa sababu ya wakati tusome 23.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Matthew 7:23.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7:23.
It says.
Anasema.
Again, let me get it.
Wose niipate.
Matthew chapter 7, blessed people.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7, watu wabarikiwa.
Yes, this is what he says.
Hivi ndivyo anavyosema.
He says verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven.
Kwanza mstari wa 21 asema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni.
But only the one who does the will of my Father who is in heaven.
Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
Many will say to me on that day, Lord, Lord.
Wengi wataniambia siku ile Bwana Bwana.
Did we not prophesy in your name?
Hatukutoa unabii kwa jina lako?
And in your name drive out demons?
Na kwa jina lako kutoa pepo wachafu?
In your name perform many miracles?
Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi?
Listen to the answer 23.
Sikilizeni jibu mstari wa 23.
Well, I will tell them plainly.
Ndipo nitakapowaambia wazi.
I never knew you.
Sikuwajua kamwe, nawaambia ukweli.
I never knew you did.
I mean sikujua ya kwamba mlifanya.
I never knew you.
Sikuwajua kamwe.
Away from me, evildoer.
Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu.
Now those are the ones that are going to stand before that throne, white throne judge.
Sasa hao ndio ambao watasimama mbele hiyo enzi nyeupe ya hukumu.
If you look at the book of Isaiah.
Ukitazama kitabu cha Isaya.
Isaiah chapter 53.
Kitabu cha Isaya sura 53.
The rejection of Christ, rejecting Jesus.
Kukataliwa kwa Kristo, kumkataa Yesu.
The dangers of rejecting the Savior.
Hatari za kumkataa Mwokozi.
As you see the present day church doing.
Kama vile unavyoona kanisa la sasa hivi wanafanya.
Going back to sin and crucifying Jesus all over again.
Wakirudi tena kwa dhambi na kumsulubisha Yesu mara ya pili tena.
And it says here.
Na anasema hapa.
Isaiah 53 verse 3.
Kitabu cha Isaiah 53 mstari wa 3.
He was despised.
Alidharauliwa.
And rejected by mankind.
Na kukataliwa na wanadamu.
A man of suffering and familiar with pain.
Mtu wa huzuni nyingi ajuaye mateso.
Like one from whom people hide their faces.
Kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao.
He was despised.
Alidharauliwa.
And we esteemed him not.
Wala hatukumhesabu kwa kitu.
Look at that type of rejection.
Tazameni hiyo aina ya kukataliwa.
That is the type of rejection in the hearts of those that will not enter the rapture, but will go into the tribulation and stand before the white throne judgment.
Hiyo ndio aina ya kukataliwa katika mioyo za watu ambao hawataingia katika unyakuzi, bali wataingia katika dhiki na kisha wataenda kusimama mbele ya kiti cheupe cha hukumu.
I want to describe them first as an introduction.
Ninataka kuwatambulisha kwanza kama utangulizi.
Before we go into the prizes. Before the throne of God.
Kabla tuingie katika zawadi, tuzo mbele ya enzi ya Mungu.
Zechariah chapter 11.
Kitabu cha Zechariah sura ya 11.
Turn with me to Zechariah chapter 11, those that reject Jesus.
Tokeni pamoja nami kwenye kitabu cha Zechariah sura ya 11, wale wanaomkataa Yesu.
Zechariah chapter 11.
Kitabu cha Zechariah sura ya 11.
I can read 8 and 14.
Ninaweza kusoma 8 hadi 14.
And it says the following.
Anasema yafuatayo.
verse 8 of Zechariah 11.
Mstari wa nane, kitabu cha Zekaria 11.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says, in 1 month I got rid of 3 shepherds.
Anasema kwamba katika mwezi mmoja nikawaondoa wachungaji watatu.
You see, the Lord is using his prophet Zechariah here.
Mwana Bwana anamtumia nabii wake Zechariah hapa.
To present the good shepherd, the Messiah that is coming.
Ili kwamba kumwakilisha mchungaji mwema, Masihi ambaye yuaja.
And how the Messiah would be rejected.
Na jinsi ambavyo Masihi atakataliwa.
And then the people would choose the foolish shepherd.
Halafu watu watamchagua yule mchungaji mpumbavu.
Satan.
Shetani.
The Antichrist.
Mpinga Kristo.
And so this is what the Lord is laying out here.
Hivyo basi hiki ndicho Bwana anadhihirisha hapa.
Verses 1 to verse 3, he presents the judgment that will consume those that reject Jesus.
Mstari wa kwanza hadi wa tatu anawasilisha na kudhihirisha hukumu ambayo itawakumba wale ambao watamkataa Yesu.
So in a nutshell, that is the summary of that book.
Hivyo basi kwa ufupi, huo ndio muhtasari wa hicho kitabu.
Then at the end he gives the prophecy of the Antichrist coming.
Halafu mwisho anapeana unabii wa mpinga Kristo anayekuja.
Whom he says, now when someone else will come in his own name, you'll receive it.
Halafu wakati ambapo anasema kwamba wakati ambapo mtu mwingine atakuja kwa jina lake mwenyewe, mtampokea.
But that rejection of Christ is in the church today.
Lakini huko kukataliwa kwa Kristo iko kanisani leo hii.
When you look at the life of the Christian today, you can see resistance to the will of God. They don't want to submit fully.
Ukitazama maisha ya Wakristo leo hii, unaweza kuona ile pingamizi kwa mapenzi ya Mungu. Hawataki kujisalimisha kikamilifu.
That's why Zechariah 11 verse 8 says.
Ndio sababu kwenye kitabu cha Zechariah 11 mstari wa 8 asema.
So in 1 month I got rid of 3 shepherds.
Anasema kwamba katika mwezi mmoja nikawaondoa wachungaji watatu.
So the Lord was using Zechariah to prophesy before them in the way he's acting.
Hivyo basi Bwana alikuwa anamtumia Zekaria ili kwamba kutabiri mbele zake, mbele zao, jinsi ambavyo alikuwa anajiendeleza.
So when they rejected the Messiah.
Hivyo walipomkataa Masihi.
Then you see that they have rejected 3 officers, 3 shepherds.
Hivyo basi unaona ya kwamba wamekataa ofisi tatu, uchungaji mara tatu.
Because the Messiah number one came as a king.
Kwa sababu Masihi jambo la kwanza
alikuwa. He comes as a king.
Yeye huja kama mfalme.
Number two, he comes as a prophet.
Jambo la pili, yeye huja kama nabii.
Number three, comes as a shepherd.
Jambo la tatu, yeye huja kama mchungaji.
So when he abandoned them for rejecting him, they lost 3 officers, 3 shepherds, would one go.
Hivyo basi wakati ambapo aliwakataa kwa ajili ya kumkataa, walipoteza askisi tatu kwa wakati mmoja.
In our introduction tonight.
Katika utangulizi wetu usiku wa leo.
I'm presenting those who reject Jesus and enter the tribulation.
Ninadhihirisha na kuwasilisha wale ambao wanamkataa Yesu na kuingia katika dhiki kuu.
In 1 month I got rid of 3 shepherds.
Katika mwezi mmoja, nikawaondoa wachungaji watatu.
The flock detested me.
Kundi la kondoo walinichukia.
And I grew weary of them.
Nami nikachoshwa nao.
And said.
Nikasema.
I will not be your shepherd.
Sitakuwa mchungaji wenu.
Let the dying die.
Wache wanaokufa wache.
And the perishing perish.
Na wanaoangamia waangamie.
And let those who are left eat one another's flesh.
Na wale waliobakia kila mmoja na ale nyama ya mwenzake.
When you reject the Lord, he abandons you to your own devices.
Unapomkataa Bwana, huwa anakuacha sasa kwa mbinu na njia zako mwenyewe sasa.
That is a terrible state to be in.
Na ni hali mbaya kabisa kuwa ndani mwake.
That's why the Lord brought this ministry, this mission to the earth.
Na ndio sababu Bwana alileta misheni hii katika dunia.
To be able to pull the church back, to tell her to return.
Ili kwamba kupata kurudisha kanisa, kuambia kwamba wapate kurudi.
Verse 10 says.
Mstari wa 10 asema.
Then I took my staff and called, favor and broke it.
Kisha nikachukua fimbo yangu iitwayo kibali nikaivunja.
And revoking the covenant I had made with all the nations.
Kutangua agano nilofanya na mataifa yote.
Here is talking about total rejection.
Hapa anazungumza kuhusu kukataliwa kamilifu.
Verse 14 says he breaks the second staff.
Mstari wa 14 asemea kwamba anavunja fimbo ya pili.
Again.
Tena.
I'm using this to characterize for you those that reject Jesus. And don't enter the rapture, don't enter heaven. But they slide into the tribulation. Great tribulation and stand before the white throne judgment.
Na tumia hii ili kwamba kuwatambulishia wale ambao wanamkataa Yesu hawataingia mbinguni, halafu wataingia katika dhiki na dhiki kuu, halafu watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha upeta Kristo.
Luke chapter 6 verse 49.
Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 49.
Your ancestors ate manna in the wilderness.
Baba zako walikula manna katika jangwa.
But they died.
Ilhali walikufa.
So it's very powerful. He's characterizing those that reject Jesus.
Hivyo basi ni nguvu kabisa. Anawatambulisha wale ambao wanamkataa Yesu.
Characterizing those that denounce salvation in Jesus.
Akiwatambulisha wale ambao wanakana wokovu ndani ya Yesu.
Those that renounce holiness and go back to the world.
Wale ambao wanakana utakatifu na kurudi katika ulimwengu.
The book of Acts chapter 19.
Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19.
Acts 19:13-16 it says.
Matendo ya Mitume 19 mstari wa 13 hadi 16 asema.
Once you reach there, we read together.
Mara tu mkifika pale tusome pamoja.
Some Jews went around driving out evil spirits. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed.
Basi, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga huku na huko, wakitoa pepo wachafu, wakajaribu kutumia jina la Bwana Yesu juu ya wale wenye pepo wakisema.
Swahili is very powerful, wenye kutangatanga huko na huko, very mighty. Those loitering around. So, he says, they would say, in the name of the Jesus whom Paul preaches,
wakisema ya kwamba kwa jina la Yesu, yule anayehubiriwa na Paulo.
I command you to come out.
Na kuamuru utoke.
Seven sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this.
Palikuwa na wanasaba wa mtu mmoja Myahudi jina lake Sceva, aliyekuwa kiongozi wa makuhani ambao walikuwa wanafanya hivyo.
One day the evil spirit answered them.
Lakini siku moja pepo wachafu wakawajibu.
Jesus I know.
Yesu namjua.
And Paul I know about.
Na Paulo pia ninamjua.
But who are you?
Lakini ninyi ni nani?
Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all.
Kisha yule mtu aliyekuwa na pepo mchafu akawarukia, akawashambulia vikali na kuwashinda kwa nguvu wote.
And he gave them such a hot beating.
Akawapatia kichapo kikubwa kikali.
That they ran out of the house naked and bleeding profusely.
Kiasi kwamba wakatoka ndani ya ile nyumba wakikimbia wakiwa uchi na wenye majeraha wakivuja damu.
Again, the Lord using this to characterize to you those that have rejected Jesus.
Kitumia hii ili kwamba kuwatambulishia wale ambao wamemkataa Yesu na wako kanisani.
Second Timothy chapter 2.
Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili.
Before we begin the sermon.
Kabla tuanze ujumbe.
Before we begin this service, Second Timothy chapter 2.
Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili.
Turn with me there.
Gaukeni pamoja nami pale.
Verse 19.
Mstari wa 19.
And it says the following.
Anasema yafuatayo.
Nevertheless.
Lakini hata hivyo,
God's solid foundation stands firm.
Msingi wa Mungu ulio madhubuti umesimama imara.
Filled with the inscription.
Ukiwa na muhuri.
The Lord knows those who are His.
Wenye maandishi haya, Bwana anawajua walio wake.
And everyone who confesses the name of the Lord.
Tena kila mtu alitajayo jina la Bwana.
Must turn away from wickedness.
Lazima awache uovu.
Meaning those that reject Jesus.
Kumaanisha wale wanaomkataa Yesu.
Have refused to turn away from wickedness.
Wamekataa kugeuka toka kwa uovu.
Terrible state.
Hali mbaya zaidi.
Same thing you see in Genesis chapter 3.
Jambo sawia ambayo mnaona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3.
Genesis 3:18-19.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 18-19.
In our introduction tonight.
Katika utangulizi wetu siku wa leo.
And it says, it will produce thorns and thistles for you.
Anasema kwamba itazaa miiba na mibaruti kwa ajili yako.
And you will eat the plants of the field.
Nawe utakula mimea ya shambani.
By the sweat of your brow.
Kwa jasho la uso wako.
You will eat your food.
Utakula chakula chako.
Until you return to the ground.
Hadi utakaporudi ardhini.
Since from it you were taken.
Kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo.
For dust you are.
Kwa kuwa wewe u mavumbi.
And to dust you return.
Na mavumbini wewe utarudi.
Again.
Tena.
The Lord highlighting the rejection of Jesus.
Bwana akidokeza na kuinua kukataliwa kwa Yesu.
That when you reject God.
Ya kwamba unapomkataa Mungu.
That is what happens to you.
Hicho ndicho kinakutendekea.
The Lord abandons you to your own devices.
Bwana hukuacha ili kwamba upate kuendelea na njia zako mwenyewe.
And so when you look at the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 5.
Hivyo ukitazama kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5.
And the last text of verse 5.
Na ile kauli ya mwisho katika mstari wa 5.
Where it says.
Mahali ambapo anasema.
That each of you will appear before the Lord to receive your praises.
Ya kwamba kila mmoja wenu mtasimama mbele za Bwana ili kupokea sifa zenu.
He essentially talked about the great judgment seat of Christ in the kingdom of God.
Kimsingi alizungumza kuhusu ile kiti kikubwa cha hukumu cha Kristo katika ufalme wa Mungu.
Which we are going to focus on tonight.
Ama tunaenda kuilenga usiku wa leo.
Where everybody will be given prize, award, reward.
Mahali ambapo kila mtu atapewa tuzo, zawadi, thawabu.
However,
hata hivyo,
you cannot look at that seat of the Christ in the glory, the kingdom of God.
Hatuwezi kuwatazama hiyo kiti kikubwa cha Kristo cha utukufu katika ufalme wa Mungu
without looking at those that fail to enter. and caution this generation to make sure that they change their ways. And he says in the book of Psalms chapter 5, once you get there, we read together. Psalm chapter 5, blessed people. I'm going to read verse 5 when I get there. And it says the following. It says, the arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. And that's why these people cannot enter heaven. To stand before the judgment seat of Christ to get prizes. So we're going to take a short 5-minute break. And then immediately we're here. A short worship break in front of you. 5 minutes
here.
Thank you. Be my of fasting will be announced. Again, a special announcement from the headquarters in Nairobi for all those who are partaking of the holy dry fast of the Lord. You can break your fast right now tonight, and the next date of fasting will be announced. Thank you very much.
Michael, he's one, the director and prophet of Jesus.
Welcome, blessed people.
Karibuni watu wabarikiwa.
Well, now I want us to look at the book of 1 Corinthians chapter 4.
Sasa ninataka tuangazie kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4.
And look at the second group of people.
Na tukaweze kuangazia kikundi cha pili cha watu.
Again, blessed people.
Tena watu wabarikiwa.
I want to look at 1 Corinthians chapter 4 verse 5.
Ninataka kuangazia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5.
And look at the second group of people.
Na kuangazia kikundi cha pili cha watu.
We saw those who are outrightly rebellious to God.
Tuliona wale ambao kwa wazi kabisa ni waasi dhidi ya Bwana.
When you look at the present day church, you see them there.
Ukiangalia kanisa la sasa hivi unawaona pale.
They have seen that the cloud of God has come to visit me.
Wanaona kwamba wingu la Mungu amekuja kunitembelea.
And some of them are still walking out there in the periphery.
Na wengine wao bado wanatembea huko nje katika ua.
And they know that that is Yahweh who has gone there.
Na wanajua kwamba huyo ni Yahweh ambaye ameenda pale.
They hear the Lord saying, "Be holy, the Messiah is coming."
Wanasikia Bwana akisema kwamba iweni watakatifu, Masiya yuaja.
And they outrightly continue in the path of sin.
Na kwa wazi na dhahiri kabisa wanaendelea katika njia ya dhambi.
We have seen that group that is outrightly rebellious.
Tumeona hicho kikundi ambacho ni wasi tu dhahiri.
I bless you, Senior Michael Nizwan, for setting up our testimony.
Ninakubariki kabisa naibu askofu mkuu Michael Nizwan kwa ajili ya
kutenda. I bless you eternally, my son.
Ninakubariki milele mwanangu.
And so now I want us to look at the second group, the people that enter the kingdom of God.
Hivi ninataka tuangazie kikundi cha pili, watu ambao wanaingia katika ufalme wa Mungu.
Those that the Lord says they will stand before him to receive their praises from him.
Wale ambao Bwana anasema kwamba watasimama mbele zake ili kwamba wapate kupokea sifa zao kutoka kwake.
This is a key message you must listen to.
Kwani ujumbe ulionyeti ambao lazima msikilize.
And that's why we've opened the fast, that people may not be impeded in any way.
Ndio sababu tumefungua saumu ili kwamba watu wasizuiliwe katika njia yoyote ile.
You must catch this.
Lazima mshike hii.
We can fast later.
Tunaweza kufunga baadaye.
But this is key for your entry into eternity.
Lakini hii ni nyeti kabisa kwa ajili ya kuingia kwenu katika umilele.
For your entry into the kingdom of God.
Kwa ajili ya kuingia kwenu katika ufalme wa Mungu.
This is very central.
Hii ni nyeti kabisa.
Because he's saying.
Kwa sababu anasema.
That the church of Christ.
Ya kwamba kanisa la Kristo.
Essentially what he's saying.
Kimsingi kila ambacho anasema.
That every Christian believer.
Ya kwamba kila Mkristo muumini.
That enters heaven.
Anaingia mbinguni.
Must stand before the judgment seat of Christ to be judged in person.
Lazima asimame mbele kiti cha hukumu cha Kristo ili kwamba apate kuhukumiwa kibinafsi.
You need to live your life on this earth with that knowledge.
Mpaswa kuishi maisha yenu hapa duniani mkiwa na huo ufahamu.
With that information.
Mkiwa na ujumbe huo.
And many times, blessed people.
Na mara nyingi watu wabarikiwa.
The reason I'm bringing you, the Lord takes me to the kingdom of God in heaven and brings me back to you.
Sababu ambayo Bwana hunipeleka katika ufalme wa Mungu mbinguni na kunirejesha tena kwenu.
And puts his glory around me.
Na kuweka utukufu.
Then he'll think of the way you see on your screen.
Na kuweka utukufu wake kunizunguka kama vile mnavyoona Helsinki.
And see the glory like Central Park, the envelope, come and envelope me.
Na kuona utukufu kama vile Central Park, anakuja na kunifunika.
And Helsinki glorify me.
Na Helsinki kunitukuza.
To prove to you that these ones have stood before God.
Ili kuwadhibitisha ya kwamba hawa, wamesimama mbele za Mungu.
These are the marks of anybody that has been to heaven.
Hizi ndizo alama za yeyote ambaye ameingia mbinguni.
The Lord did not have to do this.
Bwana hakufaa kufanya hivi.
But because the generation is so fallen.
Lakini kwa sababu kizazi kimeanguka kabisa.
The Lord had to do the extra mile to win, to convince your heart to listen to them.
Ilibidi Bwana akafanye ya zaidi ili kwamba kuwashawishi mioyo yenu kupata kuwasikiliza.
But the reason the Lord takes me to the kingdom of glory.
Lakini sababu ambayo Bwana hunipeleka katika ufalme wa utukufu.
And brings me back to speak with you.
Na kunirudisha tena kuzungumza pamoja nanyi.
And you hear me saying a cripple wake up, a cripple get up, and those cripples are fulfilled. They get up and walk at my word.
Na mnanisikiliza nikisema kwamba kiwete atainuka, kiwete atatembea, na hao viwete wanainuka na kutembea kutimiliza maneno yangu.
The reason the Lord does that.
Sababu ambayo Bwana anafanya hivyo.
Is that he may cause you to be interested unto the kingdom of heaven where your eternal home is.
Ya kwa sababisha mkapate kuvutiwa katika ufalme wa mbinguni mahali ambapo nyumbani kwenu kwa umilele ipo.
And many times.
Na mara nyingi.
When you are going on a safari,
wakati unapoenda kwenye safari,
I can see that the coronavirus is slowly waning off, slowly bit by bit.
Naweza kuona kwamba virusi vya corona vinapungua pole 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 pole.
That means we will soon begin our international missions again.
Hii inamaanisha kwamba hivi karibuni tutaanza misheni zetu za kimataifa tena.
And our missions are very, very busy. When we start, it's unbelievable.
Misheni zetu zimesongamana sana sana kabisa tutakapoanza ni kutoaminika.
It is always every 2 weeks there is a journey, and these are long flights. Some of them long, take 2 days to arrive.
Ni wazi kabisa ya kwamba baada ya majuma mawili kunayo safari, tunapanda ndege na nyingine ni
rafu kabisa. Sometimes I remember their missions. We came back today and tomorrow picked another flight.
Nakumbuka ya kwamba wakati mwingine kunazo misheni ambapo tulirudi leo hii na kesho tunapanda ndege nyingine.
But whenever you are traveling to a country to bring this message there.
Lakini wakati wote unaposafiri kuelekea katika taifa kuleta ujumbe huu hapo.
Or whenever you who are tuned in are traveling to a place.
Ama wakati wote wewe ambao unasikiliza na kusafiri kwenda mahali.
And you are going to a place, let's say you are traveling to Australia.
Na unaenda mahali, wacha tuseme unasafiri kwenda Australia.
You always would want to know what is the weather there.
Kila wakati utataka kujua je hali ya anga iko namna gani huko.
What do I need to know about that destination I'm going to?
Je, nahitaji kujua nini kuhusiana mahali pale ambapo ninaenda?
What are the people of Australia like?
Je, watu wa Australia wako namna gani?
The people of Finland, what are they like?
Watu wa Finland wako namna gani?
What is their culture?
Je, itikadi zao ni zipi?
How do they live?
Je, ni vipi wanavyoishi?
How is their religion?
Je, dini yao iko namna gani?
There is so much you always want to know about the country you are going to.
Kuna mengi kabisa ambayo kwa kawaida huwa unataka kujua kuhusu taifa unaloenda kwalo.
Wherever you are traveling, whether for a conference or to stay there, or you're moving to another country, you always want information about that country.
Popote wakati wote unaposafiri, aidha unaenda katika kongamano,
a conference, or you are immigrating into that country.
Unaenda katika kongamano ama unahama kuingia katika hilo taifa.
You always would want to know, what does the weather look like there? Is it winter or it is summer? Now?
Kila wakati utataka kujua je, hali ya anga iko namna gani huko? Je, ni wakati wa baridi ama wakati wa jua sasa?
What is the culture of the people there?
Je, tamaduni za watu huko ni zipi?
That's why when you go to those embassies where they are giving you their nationality, they will start giving you the maps and the weather, the culture. They will brief you about information about that country.
Ndio sababu wakati unapoenda katika hizo ubalozi ambapo watakupatia uraia wao,
where they are giving you their citizenship,
mahali ambapo wanakupatia sasa uraia wao,
they will always start punishing you with information. They say these are the opportunities there, you can work in this kind of field, you can work in this with your profession, you can teach here, we need this type of people like you. What if the weather is like this? There is summer, there is what? They always punish you with information because they know you would want to know, what does the weather look like there?
Kila wakati huo wanakupatia ujumbe kuhusiana na upande huo katika taifa hilo. Wanakuambia iwapo taaluma yako unaweza kufanya kazi katika taaluma hii.
Tunawahitaji sana.
Tunawahitaji sana. Ama hali ya anga iko namna gani?
Mishahara ni kama hivi. The salaries are like this for your kind of profession.
Mishahara ni kama hivi kwa ajili ya taaluma yako.
The culture is like this.
Tamaduni ni kama hivi.
The dominant religion is this.
Ile dini ambayo jumla huko ya maarufu ni hii.
The areas to live in are like this. There is always that information given to you. Why? Because they expect that you want to know where you are going to.
Maeneo ya kuishi ni kama haya. Kila wakati kuna ule ujumbe ambao watakupatia kwa sababu wanataka ujue mahali ambapo unaenda.
But even you yourself.
Lakini hata wewe mwenyewe.
Whenever you are traveling to a place, you are always having an urge. There is an urge to want to know, what is the weather like there? What are the people like there?
Kila wakati wote unaposafiri kwenda mahali.
When I'm going to Kenya, what is the weather like in Kenya?
Kila wakati unataka kujua je, hali ya anga iko namna gani huko? Watu wa namna hiyo wako upande wako vipi huko? Wakati ambapo pengine unasafiri.
Watu wa huko, the people of there, how are they?
Watu wa huko wako namna gani? Pengine unasafiri kuja Kenya, unajiuliza je, hali ya anga huko iko namna gani? Watu wa huko wako aje?
What are their food?
Chakula chao ni gani?
It is just natural for you to want to know where you're traveling to.
Yes, ndio kabisa koko wao kutaka kujua mahali ambapo unasafiri kwenda.
The Lord is announcing here that there is a judgment seat of Christ in the kingdom of glory where the church is going to.
Na Bwana anatangaza hapa ya kwamba kunacho kiti cha hukumu cha Kristo kwenye ufalme wa utukufu, mahali ambapo kanisa linakwenda.
If you read the book of Philippians chapter 3.
Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3,
verse 20.
Mstari wa 20.
Philippians chapter 3 verse 20.
Kitabu cha Wafilipi sura ya 3
This is what the Lord says. Turn with me there, blessed people. Philippians chapter 3, verse 20. It says the following from verse 19. It says their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. So he's describing the rebellious that I first described. For them, they are focused on earthly things, on the earth here. And then now he comes to describe the church. And he says, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there. The Lord Jesus Christ, our Savior. That our citizenship, we who are Christians, born again, for us it is in heaven. But for the rest who are rebellious, them they stay here, they love it here. Even the fallen church, they want to live here forever. All the churches you see globally, they are living as though this is their terminal end. This is their home. This is their eternal home. But for us in the ministry of repentance and holiness, and all those that love to enter the kingdom of glory, it says, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await the Savior from there. Even our Lord Jesus Christ the Messiah. And so he's saying that if you are going to heaven as your eternal home, your eternal destiny, then he's saying it is just natural. It is obvious and automatic that you would want to know what is the weather like there. On the earth here when you're traveling to another place, another country. I gave you the example of the missions when we begin, we travel everywhere globally. The missions of God to prepare the nations. We normally cover many nations in one short time. And so, we always want to know what is the weather like there, so we can advise the bishops how to dress, what to carry if there's winter there. Hivyo basi kwa kawaida huwa tunataka kujua je hali ya anga iko namna gani ili kwamba tukaweza kushauri maskofu kile cha kubeba iwapo ni wakati wa karibu. Your natural instinct is to want to know your destination. What are the conditions there on the earth here?
Iwapo hapa duniani zile dhamiri zako za kawaida tu zita utataka kujua kile ambacho mahali ambapo unakwenda iko namna gani.
How much more spend for the church? Where your destiny, your eternal home is heaven. How much more would you want to know about heaven? You want to know who are there? What are the activities there? What are you going to do there? What is your role there? What are the expectations there? And that's why the Lord brought his two prophets to begin talking about heaven. I have seen the church in heaven. I've seen the entry of the church in heaven. I've seen heaven, 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 heaven. That you may want now to know, hey, this is our eternal home. What is there?
Na ndio sababu Bwana akawaleta manabii wake wakubwa kutisha kwanza kuzungumza kuhusu mbingu. Kanisa likiingia katika mbinguni, nimeona kanisa likiwa mbinguni kuhusu mbingu, 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 kwa sababu utataka kujua je ni yapi yanayotendeka katika mbingu.
Because he says,
kwa sababu anasema,
that our citizenship is in heaven,
bali uraia wetu uko mbinguni.
And we eagerly await the Savior from there,
basi tunamngojea kwa shauku Mwokozi kutoka huko,
our Lord Jesus Christ,
Bwana wetu Yesu Kristo.
So if that is where you are headed to, then it's obvious that you'd want to know so much about heaven. That's why we beyond heaven.
Hivyo basi ikiwa huko ndiko unataka kuenda, basi kwa wazi kabisa utataka kujua mengi kuhusu mbingu. Na ndio sababu tunawahusisha sana zaidi usiku leo kuhusu.
That's why the Lord sent you messengers from heaven.
Ndio sababu Bwana akawatumia wajumbe toka mbinguni.
People that have interacted with God and you can see the glory all over them.
What
as evidence that they have met the ancient of days. They have been into heaven.
Watu ambao wanahusiana kwa karibu sana na Mungu, na mnaweza kuona thibitisho lake utukufu kuwazunguka, jinsi ambavyo wanaingia mbinguni, wanaingia katika ufalme wa mbingu.
People that have been to heaven.
Watu ambao wanaingia mbinguni.
That they may talk to you about heaven.
Ya kwamba wapate kuwazungumzia kuhusu mbingu.
In Philippians chapter 1 verse 23.
Kwenye kitabu cha Filipi sura ya 1:23.
It says the following.
Anasema yapatayo.
If you turn with me there.
Mwaweza kuwa pamoja nami huko.
He says, I am torn between two.
Anasema ya kwamba ninavutwa kati ya
mambo mawili. I am torn between the two.
Ninavutwa kati ya mambo mawili.
I desire to depart.
Ninatamani kuondoka.
And be with Christ.
Nikae pamoja na Kristo.
Which is better by far.
Jambo hili ni bora zaidi.
So, if that is what the Lord is saying about you.
Hivyo ikiwa hiki ndicho Bwana anasema kuhusu wewe.
That when you think about your destination of heaven.
Ya kwamba unapofikiria kuhusu hatima yako ya mbinguni.
Your destiny of heaven.
Hatima yako ya mbingu.
He's saying.
Anasema.
That you should be torn between two.
Ya kwamba unapaswa kuvutwa kati ya mambo mawili.
That you want to continue serving Jesus here, winning souls, preaching the gospel.
Ya kwamba unataka kuendelea kumtumikia Yesu hapa, ukivua nafsi, ukihubiri injili.
And at the same time.
Na kwa wakati huo huo.
You really long to be in heaven, that you may meet the Messiah.
Unataka kabisa kuwa mbinguni. Ili kwa kukwata kukutana na Masia.
When you enter heaven and you meet Paul.
Utakapoingia mbinguni na ukutana na Paulo.
You say that's all right.
Utasema hiyo ni sawa.
When you walk and see Jacob.
Ukitembea uone Yakobo.
You say hi Jacob.
Utamwambia ni aje Yakobo.
When you see Abraham.
Ukimwona Abrahamu.
You say Abraham I greet you.
Utasema Abrahamu na
when you see Timothy.
Ukimwona Timotheo.
You say Timothy I bless you. Thank you for what you wrote.
Utasema kwamba Timotheo nakubariki sana.
When you meet Matthew.
Ukikutana na Mathayo.
You say Matthew are you doing all right?
Utasema Mathayo je unaenda
however, you say, but I want to see Jesus, the one who dies for me. And so he's saying that when he considers going to see Jesus, he's torn between the two. But you should be torn between the two. Because the earth is not our home. If you want to know that the earth is not our home, you come to Kenya and go to the funerals. Every week there are funerals. Then you will understand that this earth is not your home.
Ikiwa unataka kuelewa ya kwamba hapa duniani si nyumbani kwetu, wewe njoo Kenya na uende katika matanga. Kila wiki kuna matanga, kila siku kuna matanga. Basi utaelewa ya kwamba hapa duniani si nyumbani kwetu.
Then you know that life here is temporary.
Basi utajua ya kwamba maisha hapa ni muda mfupi.
And that's why he's saying.
Na ndio sababu anasema.
That if for sure we are torn between running to meet Jesus and serving him here. Meaning wanting to go to heaven, then it's all problematic. It is obvious that we all want to know what happens inside there.
Ya kwamba iwapo kwa kweli ni dhahiri, ya kwamba tumevutwa kati ya mambo mawili. Tukitaka kukimbia kwenda kumwona Yesu, na pia kubaki kwa wakati huo huo kubaki hapa duniani kumtumikia. Basi utataka kuvutiwa na kujua ni nini ambacho utendeka wakati wote unapoingia mbinguni.
And it says in the book of John chapter 12 verse 36.
Na anasema kwenye kitabu cha Yohana 12:26.
John 12:26, blessed people.
Kitabu cha Yohana 12:26.
I know this is the gospel on fire because the creepers are walking. The other day, the Lord showed me the dream. The two prophets of Yahweh is ministering, and they were covered by huge flames. As they were going, they were moving and setting things ablaze.
Ule ile siku nyingine Bwana alinionyesha manabii wawili wakuu wa kutisha wa kihudumu, na walipokuwa wanahudumu walikuwa wamefunikwa na moto mkali mkubwa kabisa.
The flames were all over me.
Steam za moto zilikuwa kunizunguka kila mahali.
And I said those are the revival flames. After that you saw cripples are being raised every day.
Na nilisema ya kwamba
after that you saw how massive the revival is historic.
Na nilisema ya kwamba huo ni moto wa uvuvio, na baada ya hiyo mliona jinsi ambavyo viwete
demonio screen even as I talk.
Baadhi yao hata katika runinga wakati ninapozungumza.
Look at that.
Tazameni hiyo.
The miracles of the Bible are back.
Miujiza za Biblia zimerudi.
Nobody can fight this. You cannot win this.
Hakuna yeyote anaweza pigana na hii. Hawezi kushinda hii.
You cannot win this.
Hawezi kushinda hii.
The Lord would strike you, teach you a lesson.
Bwana atakupiga, atakugonga na kukufundisha somo.
Because you can imagine what this family is going through before the Christ. divine in the church. The miracles of the Bible. Hallelujah.
Hallelujah.
And so I saw the revival of flames all over me. Hallelujah.
Hallelujah.
And I told you that is the revival. That wherever my voice goes, will set a blaze. Why do we always forget the church in Nigeria that's baptizing every time I send to you? Tonight, make sure when I finish, you present it, right? So blessed people, the church in Imo State, they've sent a lot of their pictures here, together with Dr. Patricia, they have been communicating with us. So blessed people, very powerful time in the church.
Wakati wa nguvu kabisa kanisani.
But he's saying that if heaven is our destination,
lakini anasema ya kwamba iwapo mbinguni ni hatima yetu,
that is obvious that we all want to know what happens there.
Basi ni dhahiri ya kwamba tutataka kujua kile ambacho hutendeka huko.
And you see John chapter 12 verse 26.
Na muone kwenye kitabu cha Yohana 12:26.
It says, whoever serves me must follow me.
Anasema ya kwamba yeyote anitumikiaye lazima anifuate.
And where I am, my servant also will be.
Nami mahali nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa.
My father will honor the one who serves me.
Baba yangu atamheshimu yeyote atakayenitumikia.
Jesus talking about you, the born again church.
Yesu akizungumza kuhusu ninyi kanisa lililookoka.
Because you are the servant of the Lord.
Kwa sababu ninyi ndio watumishi wa Bwana.
You are the ones that advances the gospel in your workplaces, in the streets, at home.
Ninyi ndio ambao mnaendeleza injili mahali penu pa kazi, barabarani, nyumbani.
And he's saying,
na anasema,
but ultimately you must end up where Jesus is.
Ya kwamba mwishowe, lazima mwingie mahali ambapo Yesu yupo.
And if the Lord is telling us that we must end up in heaven, then wouldn't we want to know that how is heaven?
Hivyo basi ikiwa Bwana anatuambia kwamba lazima tupate kuingia mbinguni, je, si tutataka kujua ya kwamba je mbinguni iko
wapi? When you are traveling to Argentina, Buenos Aires,
wakati unasafiri kwenda kule Argentina, Buenos Aires,
or to São Paulo, Brazil,
ama São Paulo kule Brazil,
or to Santiago, Chile,
or
to Concepcion, Chile, where I've reached down there,
ama Concepcion, Chile, mahali ambapo nimefika huko chini,
you would always want to know what is the weather there.
Kila wakati utataka kujua je hali ya anga iko namna gani huko.
For example, Concepcion, as you get deeper beyond there,
kwa mfano Concepcion unapoingia katika vilindi kabisa kupita huko,
then you enter what we call nocturnal.
Halafu unaingia kile ambacho inaitwa nocturnal.
Even the flies are called nocturnal.
Hata ndege huko zinaitwa nocturnal.
Because you enter a zone which is constantly darkness.
Kwa sababu unaingia katika eneo ambalo kila mara liko kwa giza.
Those are the ends of the earth, the ultimo de tierra.
Huko ndiko miisho ya ulimwengu.
The ultimo de tierra.
Katika mwisho wa ulimwengu. Katika mwisho wa ulimwengu.
That is the place where sunlight is few. Few hours. Most of the time they're in darkness because that is the end of the earth, the lowest tip of South America.
Hayo ni maeneo ambayo jua liko katika upungufu kabisa kwa sababu umo wakati mwingi wako katika.
They're mostly on snow and ice.
Kila wakati mwingi wako katika barafu.
I have taken the gospel there.
Nimepeleka injili huko.
To tell them to prepare for the coming of the Messiah.
Ili kuambia kwamba wajiandae kwa ajili ya kuja kwa Masiha.
But whenever you are going on a mission, you always want to know what is the weather there.
Lakini wakati wote unapokwenda katika misheni, kila wakati utataka kujua je hali ya anga iko namna gani huko.
That you prepare appropriately for going there.
Ili kwamba upate kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya kwenda huko.
Then how about the kingdom of heaven?
Hivyo basi je, vipi kuhusiana na ufalme wa
mbinguni? That he says, whoever serves me must follow me.
Na anasema kwamba yeyote anitumikie lazima nifuate.
And where I am, my servant will be also.
Na mahali nilipo ndipo mtumishi wangu atakapokuwa pia.
So Jesus is saying you must be with him in heaven.
Hivyo basi ikiwa Yesu anasema kwamba lazima mpate kuwa naye katika mbingu.
Then wouldn't you want to know what happens? What happens there?
Hivyo basi je, si utataka kujua kile ambacho hutendeka huko?
So let us begin step by step.
Hivyo basi wote tuanze hatua kwa hatua.
In 1 Corinthians chapter 4 verse 5.
Tena kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5.
The last section of verse 5.
Ile sehemu ya mwisho ya mstari wa 5.
It says at that time each will receive their praise from God.
Anasema wakati huo kila mmoja atapokea sifa na staili kutoka kwa Mungu.
What does that mean?
Je, hiyo inamaanisha nini?
And I said in that way the Lord is talking about the judgment seat of Christ, where every Christian who enters heaven must and give account how they lived on the earth.
Na nilisema ya kwamba katika namna hiyo Bwana anazungumza kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo, mahali ambapo Mkristo yeyote yule atakayeingia mbinguni ni lazima asimame mbele za Mungu pale ili kusimama na kupeana hukumu.
And we saw very clearly that this, at this place, when I gave the prophets of the release of the fourth horseman of apocalypse that brought the coronavirus. The fourth horseman of the apocalypse. The fourth horseman of the apocalypse were healing. The second part of that vision, I saw the church before the judgment seat of God. That second part of the vision of July 29th, 2009 is being described here in this scripture here. At that time, it will receive their praise from God. Remember in that vision, the Lord lifted me up and I stood before the throne of God. And I saw the release of the fourth horseman of the apocalypse. And then I saw him go all over the earth and bring death to the earth. That's why you see there's a lot of death happening. Death. I think the WHO says it is very sad that death has been normalized in numbers. 100,000, 200,000, normalized.
Alafu kwa wakati huo, nikamuona akienda kila mahali duniani, na kuleta vifo. Ndio sababu mnaona vifo kila mahali duniani.
WHO has expressed alarm.
Na mnaona ila shirika la afya duniani, wamezihirisha ile ilani.
The death has been trivialized, normalized on the earth by the coronavirus.
Ya kwamba kifo, mauti imefanya jambo la kawaida tu duniani na virusi vya corona.
It has been converted into figures and numbers.
Sasa imebadilishwa kuwa katika idadi na hesabu.
And so that is what I meant on that vision of July
29, 2009.
And the second part as I was standing before the throne of God.
Lakini sehemu ya pili, wakati nilikuwa nimesimama mbele ya enzi ya Mungu.
Then for the first time I saw the church inside glory. Inside the kingdom of God.
Alafu kwa mara ya kwanza kabisa nikaona kanisa likiwa ndani ya utukufu, ndani ya ufalme wa Mungu.
And I saw the tremendous radiance of their garments.
Na nikaona ule mng'ao wa ajabu wa kutisha mavazi yao.
And before the throne of God, this is what was happening there. At that time, it will receive their praise from God.
Na mbele enzi ya Mungu, hiki ndicho kilikuwa kinatendeka hiki hapa, ya kwamba wakati huo kila mmoja atapokea sifa na stahili kutoka kwa Mungu.
So in other words, the rapture of the church is summoned, God summoning the church to go and stand before him.
Hivyo basi, kwa maneno mengine, unyakuzi wa kanisa ni kuita. Mungu akiliita kanisa ili kwamba apate kwenda kusimama mbele zake.
That she may give account or get her praise from him.
Ili kwamba apate kupeana hesabu yake, ili apate kupokea sifa yake toka kwake.
There are events and ceremonies that have been demarcated in God's calendar. Prophetic calendar in heaven.
Kunazo sherehe na karamu ambazo zimewekwa kabisa katika kalenda ya Mungu ya mbinguni ya kinabii.
So can we look at the meaning of this? At the time each will receive their praise from God.
Ile basi je, tunaweza kuangazia maana ya hii wakati huo kila mmoja atapokea sifa yake kutoka kwa Mungu?
We saw last time.
Tuliona wakati uliopita.
That when the church appears before God inside glory, those who will be holy at the time of rapture, and you are taken up into the kingdom of God like God has shown me.
Ya kwamba wakati ambapo kanisa litaingia mbele za Mungu katika ufalme wa utukufu, wale ambao wataingia katika unyakuzi.
Those who will be holy at the time of the rapture and then get to enter the kingdom of glory.
Wale ambao watakuwa watakatifu wakati wa unyakuzi.
You must appear. That vision I saw, July 29, 2009, you must appear. I have seen it already. So it will take place. You must appear before the throne of God to give account.
Lakini tumeona kwamba kimsingi hiyo ni sherehe ya kutuzwa.
Where each one appears there and receives. words from Jesus.
Ya kwamba wakati kanisa litakapoingia mbinguni, baadhi ya watu watapokea matuzo kutoka kwa Yesu.
I want to submit to you tonight.
Ninataka kuambia usiku wa leo.
That yes, indeed it is true.
Ya kwamba ndio, kwa kweli ni kweli.
When we know that everybody that enters heaven will have a satisfaction and a joy unspeakable.
Wakati ambapo tunajua vyema kabisa kwamba kila mmoja ambaye ataingia mbinguni atapata kutoshelezwa na kushibishwa na kuona furaha isiyoneneka.
But some people will have a greater experience of heaven than others.
Lakini watu wengine watapata kufurahia sana mbingu kuliko wengine.
They will have a greater joy.
Watakuwa na furaha zaidi.
Because the rewards given to them, those are praises by God, praising them for how they live their life on the earth.
Kwa sababu zile tuzo ambazo watapewa, hizo ni sifa toka kwa Mungu. Mungu akiwasifu kwa kile ambacho walifanya wakiwa duniani.
How they live from there.
Sisi ambao waliishi duniani.
That is recognition from God. God recognizing them for how they live for him on the earth.
Huo ni utambuzi toka kwa Mungu. Mungu akiwatambua kuhusiana na jinsi ambavyo waliishi kwa ajili ya Mungu duniani.
Those are our words.
Hizo ni tuzo.
Praises.
Hizo ni sifa.
Recognition.
Kutambuliwa.
God adding them value. Value addition of some people when they are in heaven.
Mungu akiwaongezea baadhi ya watu thamana wakiwa mbinguni.
So some people will enjoy heaven more than others.
Hivyo basi watu wengine watafurahia mbingu kuliko.
I have surprises for you about heaven.
Ninazo mshanga mshtuko kwa ajili yenu kuhusu mbingu.
While the entire heaven joys.
Wakati ambapo mbingu yote mzima itajaa sherehe na furaha.
Tonight you are going to see some differences that will happen in heaven and will cause you to change the way you serve God here.
Usiku wa leo mtaenda kuona ule utofauti ambao utatendeka mbinguni na itabadilisha kabisa jinsi ambavyo mnamtumikia Mungu hapa duniani.
First we saw that God will give rewards.
Kwanza kabisa tuliona kwamba Mungu atapeana zawadi.
Who are the people? Let me run down real quick summary. Who are the people God will reward? Let's begin right there.
Hawa ni kina nani? Watu
hawa ni wapi? What will God reward, in other words?
Yes, Mungu atatuza nini kwa maneno mengine?
Who are the people he's going to reward?
Yes.
That you may know and change the course of your life on the earth.
Yes, hawa ni kina nani ambao atawatuza ili kwamba mpate kujua na kubadilisha mkondo wenu duniani.
Hallelujah.
Hallelujah.
That you may get to know.
Ili kwamba mpate kujua.
That you may get to know.
Ili kwamba wewe upate kujua.
And the church in Pennsylvania, we are praying for you.
Na kanisa kule Pennsylvania tunawaomba.
I know that I've been in touch with you through our office here.
Najua ya kwamba nimekuwa nikiwasiliana pamoja nanyi kupitia
communication. I'm praying for you.
Nawaombea.
It is going to be well.
Inaenda kuwa salama.
The Lord will comfort you.
Bwana atawafariji.
Hallelujah.
Hallelujah.
Nobody lives on this earth forever.
Hakuna mtu anayeishi hapa duniani milele.
Normally that should be an awakening to us to prepare quickly.
Kwa kawaida hilo lapaswa kuwa mwamsho kwetu sisi tupate kujiandaa kwa uharaka.
Hallelujah.
Hallelujah.
But anyhow.
Lakini hata hivyo.
The Lord is saying.
Bwana anasema.
In very clear terms.
Katika maneno yaliyo wazi kabisa.
The Lord is enhancing your preparedness.
Bwana anaharakisha utayari wenu kujiandaa kwenu.
And so let us run down real quick. Who are the people God will reward?
Hivyo basi wote tupitie kwa haraka. Je, hawa ni kina nani ambao Bwana atawatuza?
Because we know that some people watajuta. Some people will be remorseful. They will regret how they lived carelessly on the earth.
Kwa sababu tunajua ya kwamba watu wengine watajuta. Watahuzunika kabisa kuhusiana na jinsi ambavyo waliishi maisha yao wakiwa duniani.
Can you imagine entering heaven and then kujuta and then to regret?
Waweza kuwazia.
Regret how you lived on the earth.
Waweza
wishing you lived better for Jesus.
Waweza
kuwazia.
Waweza kuwazia kuingia mbinguni. Halafu ujute jinsi ambavyo uliishi hapa duniani katika maisha yako. Ukijutia kwamba ungeishi bora zaidi kwa ajili ya Yesu ili upate tuzo.
And don't think that those are words, those crowns and the words we're going to look at today. Don't think that they're only for you.
Na usifikiria kwamba hizo tuzo na taji ambazo tunaenda kuangazia usiku wa leo ni zako tu peke yako.
Because we are people in this age with a defeatist. They have a defeatist mode of living. They have a disengaged way of living. They say, oh, me, I don't need a word. Me, I don't need rewards. If I can just enter. Some people say that.
Kwa sababu kuna watu katika ulimwengu huu ambao wanasema kwamba
me, I don't need to be proved. Even in the offices, me, I don't need an award.
Ambao wanasema kwamba mimi sitaki tuzo, sitaki zawadi, mradi tu mimi nipate kuingia mbinguni.
But that is not true.
Lakini hiyo sio kweli.
The Lord is laying them here that you may begin to pursue rewards.
Bwana anaiweka wazi hapa ya kwamba mpate kufuatilia hizo tuzo.
Because he knows that that is what will motivate you to live a holy Christian life, a righteous Christian life.
Kwa sababu anajua kwamba hiyo ndio itakutia moyo, itakuchochea ili kwamba upate kuishi maisha matakatifu zaidi.
And as we are going to see the book of Revelation chapter 4.
Na kama vile tunaenda kuona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4.
Verse 10 he says.
Mstari wa 10 anasema.
He says verse 10.
Anasema mstari wa 10.
Again Revelation chapter 4 he says.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 4 anasema.
Verse 9 he says.
Mstari wa 9 anasema.
Whenever the living creatures give glory, honor and thanks to him who sits on the throne and to him who sits on the throne. Again, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne.
Anasema kila mara viumbe hao wenye uhai wanne walipomtukuza, kumheshimu na kumshukuru yeye aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi.
And who lives forever and ever.
Tena aishie milele na milele.
The 24 elders fell down before him.
Wale wazee 24 huanguka mbele zake.
Who sits on the throne.
Yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi.
And worship him.
Na kumwabudu.
Who lives forever and ever.
Yeye aishie milele na milele.
They lay their crown before the throne.
Wao huziweka taji zao mbele ya hiyo kiti cha enzi.
And say you are worthy.
Wakisema kwana wao wastahili.
Our Lord and our God.
Bwana wetu na Mungu wetu.
To receive the glory.
Kupokea utukufu.
The honor.
Na heshima.
And the power.
Na uwezo.
That you created all things.
Kwa maana wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote.
And by your will they were created.
Na kwa mapenzi yako viliumbwa.
And have their being.
Na vimekuwako.
So look at those crowns there.
Hivyo basi tazameni hizo taji.
You are going to get in heaven. Those of you will may, who will hopefully will get crowns.
Wale wana utaji ambazo mtapata katika mbinguni. Wale wana ambao mtapata tuzo na taji.
He's saying it's not just for you.
Anasema kwamba sio tu kwa ajili yenu.
So you cannot disqualify yourself. No, me, I don't need rewards. Once I enter heaven, that's enough. No.
Hivyo basi uanze kujitenga na kusema kwamba ati mimi sitaki tuzo. Maana tu nikiingia mbinguni hii imetosha na
kwa. Because they are for the glory of the Lord. You see the 24 elders go down and lay their crowns before him to glorify him that sits on the throne. Yahweh is his name. To the extent that they disconnect from the the wealth of the earth.
Ya kwamba wao hujitenganisha kabisa toka kwa mali za ulimwengu.
He's telling us.
Anatuambia.
That that is what is going to reward on that day when each one receives praises before God.
Ya kwamba hicho ndicho atatuza siku hiyo wakati kila mmoja atapokea sifa zao mbele za Mungu.
Those who care for the poor.
Wale ambao huwajali maskini.
The needy.
Walio na mahitaji.
Wale ambao wanajalia, haujali the men of the stand. Those who care for the poor.
Wale ambao huwajalia wale maskini.
And he says,
na anasema,
sell your possession and give to the poor.
Yes.
Those who care for the needy.
Ya kwamba uzeni mali zenu na kuwapatia maskini. Wale ambao huwajali maskini.
Oh, they might think it's an opposite you're saying. Huwajali, they might think it's not caring.
Wale ambao
wanajali sana maslahi ya maskini tafadhali. Na wakati we have a long sermon please.
Wale ambao wanajali sana maslahi ya maskini.
He's saying, sell your possession and give to the poor. Then you'll get reward in heaven where moth cannot destroy. These cannot draw near. Rust cannot destroy.
Na nasema kwamba uzeni mali zenu na kuwapatia maskini. Na mkapajipatia hazina yenu mbinguni. Mali ambapo mwivi hakaribi. Mali ambapo nondo hawezi kuharibu. Wala kutu haiwezi kuharibu.
We are running through some of the things God will reward.
Tunapitia baadhi ya vitu ambavyo Mungu atatuza.
And you see here.
Na nasema hapa mwaona hapa.
That he's saying he will reward connection from the wealth of the earth.
Ya kwamba atatuza kujitenganisha kabisa kutoka kwa mali za ulimwengu.
He will reward those who care. The caring for the needy, for the poor.
Atatuza wale ambao hujali, wale ambao hujali maskini, wale walio na mahitaji.
Those who care for the poor.
Wale ambao hujali, wale
those who care for the poor.
Wale ambao wanawashughulikia maskini.
Michael handled that. Those who care for the poor, he says, that act of caring for the poor, he will reward it. The act, ya kwamba atatuza, hiyo mwenendo ya kushughulikia wa maskini. He's going to care for that act. He's going to reward the act of caring for the poor.
Anaenda kutuza, huo mwenendo ya kushughulikia maskini.
Luke chapter 14.
Kitabu cha Luka sura ya 14.
13 and 14, he says.
13, 14, asema.
He says, but when you give a banquet,
anasema kwamba lakini unapopeana karamu,
invite the poor,
walite maskini,
the crippled,
siwete,
the lame,
walemavu,
the blind,
vipofu,
and you will be blessed.
Nawe utabarikiwa.
Although they cannot pay you,
kwa sababu hawa hawawezi kukulipa,
you will be repaid at the resurrection of the righteous.
Mungu atakulipa wakati wa ufufuo wenye haki.
Look at the act that God will reward on that day.
Tazameni yale matendo ambayo Mungu atatuza katika siku hiyo.
In other words, he's saying that if you want on that day not to be humiliated there without being awarded in heaven, if you want to receive an award before God, a reward, then this is what you must do.
Kwa maneno mengine anasema kwamba iwapo unataka usiaibishwe pale siku hiyo mbinguni, iwapo unataka kupokea tuzo mbinguni, basi hiki ndicho unapaswa kufanya.
And he says,
na anasema,
that if you want to do a party, go to the streets, get the crippled, get the blind, get the deaf, get the mute, and bring them in.
Ya kwamba kama unataka kufanya karamu, nenda katika mitaa, katika barabara, uwalete walemavu, uwalete viwete, uwalete vipofu, uwalete mabubu na viziwi.
Then he says, the Lord will repay you at the resurrection of the righteous, meaning before that throne where people will be receiving their praises from God.
Alafu anasema ya kwamba Mungu atakulipa wakati wa ufufuo wenye haki, kumaanisha ya kwamba mbele hiyo enzi, wakati ambapo watu watakuwa wanapokea sifa zao kutoka kwa Mungu.
The book of Luke chapter 6. Now you get to understand the things God will reward. I'm running through very fast that we can get to the substance of it.
Sasa kitabu cha Luka sura ya 6 inakimbia kwa haraka kupitia kwa hii ili kwamba mpate kuelewa mambo ambayo Mungu atayatuza.
Luke chapter 6.
Kitabu cha Luka sura ya 6.
Verses 27.
Mstari wa 27.
To 36.
Hadi 36.
Once you're there, we read together.
Mara tu mkifika pale tusome pamoja.
Then it says, but to you who are listening, I say.
Anasema lakini na waambie wale wanaosikia.
Love your enemies.
Wapendeni adui zenu.
Do good to those that hate you.
Watendeni mema wale wanaowachukia.
Bless those who curse you.
Wabarikini wale wanaolaani.
Pray for those who mistreat you.
Waombeni wale wanaowatendea mabaya.
If someone slaps you on one cheek.
Kama mtu akikupiga shavu moja.
Turn to them the other also.
Mgeuzie lile la pili pia.
If someone takes your clothes.
Mtu akikunyang'anya koti lako.
Do not withhold your anyone back what belongs to you. Do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.
Love
those who love you. What credit is that to you?
Maisha ambayo mtakuwa mmeishi mbinguni, bali ni maisha ambayo mtakuwa
It will be for how you live for Jesus on the earth. What else will the Lord reward? That you may get to know what happens in heaven. And prepare appropriately. Matthew chapter 5, 11 and 12. And he says, blessed are you when people insult you. When people are abuse you, when people mock you, when people blackmail you, when people slander you, and persecute you, and falsely accuse you for all kinds of evil against you, and falsely accuse you and say all kinds of evil against you. Because of my anointing on you. Because of my salvation on you. For my sake. And he says that when you are persecuted, when you look at some people trying to blackmail you, malice you, persecute you, you should love them because those are your rewards in heaven. And it says verse 12. Rejoice and be glad.
Furahini na kushangilia.
Because great is your reward in heaven. It is greater.
Kwa maana thawabu yenu ni kuu mbinguni, kumaanisha kuu zaidi.
Great is your reward in heaven.
Thawabu yenu ni kuu mbinguni.
For in the same way they persecuted the prophets who were before you.
Kwa maana katika namna hiyo hiyo waliwatesa manabii ambao waliwatangulia.
The prophets of God are used to that.
Manabii wa Mungu wamezoea hiyo.
That's why every single day here the Lord keeps revealing to me, look, so-and-so is talking evil against you. Look, so-and-so is talking evil. Tell them, repent, I'll strike them. Look, so-and-so. Because it's a constant battle. That is just how the prophets of God live. Because they have come to an evil earth, a very wicked world.
Kwa sababu utazama, hapa kila wakati Bwana huniripotia na kusema ya kwamba angalia, fulani wa fulani.
Ndio unaona ya kwamba kila mara.
Ndio unaona ya kwamba kila mara, Bwana huniripotia na kusema ya kwamba angalia, ona fulani wa fulani anazungumza mabaya kukuhusu. Waambie ya kwamba wapate kutubu, na sivyo nitawagonga kabisa. Hii kwa sababu wao wamekuja katika ulimwengu ambao ni muovu.
So they get to suffer the same thing Jesus suffered.
Hivyo basi wanateseka mambo yale yale
ambayo Yesu aliteseka.
Kukataliwa kule kule.
But the Lord is saying.
Lakini Bwana ana
that even the Christians, that day, when the church appears to receive our praise before God, the Lord will be rewarding those who were persecuted for his sake. And guess what? And they rejoiced at the persecution, rejoicing.
Bwana atawatuza wale ambao waliteswa kwa ajili yake. Na jueni nini? Walifurahia wakati ambapo waliteswa.
The book of Matthew chapter 10.
Kitabu cha Mathayo sura ya 10.
For my question to you of the church.
Hivyo basi swali langu kwenu kama kanisa.
Have you rejoiced at the persecution?
Je, mmefurahia wakati wa mateso?
Have you rejoiced at people mocking you, slandering you, defaming you, blackmailing you, abusing you, insulting you?
Je,
have you rejoiced at them? In that office, wherever it is.
Je, umefurahia watu wanapokusingizia, watu wanapokukejeli na kukusimanga na kukutafulia jina. Je, umewafurahia wakati ambapo umekufanya hivyo katika hiyo ofisi?
Because the Lord will be rewarding those who are persecuted and they rejoice at the persecution.
Kwa sababu,
they were rejoicing.
Kwa sababu Bwana atawatuza wale ambao waliteswa na wakati wa kuteswa kwao walifurahia.
So that is what the Lord will be rewarding on the day when everybody stands before the judgment seat of Christ and takes their praise from God.
Hivyo basi, hicho ndicho Bwana atazawadi, atatuza katika siku hiyo ambayo kila mmoja atasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo na kupokea sifa za kutoka kwa Mungu.
The book of Matthew chapter 10, 42, I'm reading.
Kitabu cha Mathayo sura 10, 42, nasoma.
Turn to Matthew chapter 10, 42.
Geukeni kwenye kitabu cha Mathayo 10, 42.
It says, and if anyone gives a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple.
Anasema kama yeyote akimpa hata kikombe cha maji mmoja wa hawa wadogo ambao ni wanafunzi wangu.
Truly I tell you.
Amen nawaambia.
That person would certainly not lose their reward on that day when everybody stands before Jesus to receive their praise.
Mtu huyo hata ikosa thawabu yake katika siku hiyo ambapo kila ili kupokea sifa zao.
He's saying that there is another group that will be rewarded, those that have served the servant of Christ, who are on the mission of Christ.
Anasema ya kwamba kuna kikundi kingine ambacho watatuzwa, wale ambao wametumikia watumishi wa Kristo, ambao wako katika misheni ya Kristo.
The book of Ephesians chapter 6 verse 8.
Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 8.
Another group, another attribute that God will reward, another group that God will reward.
Sifa nyingine, kikundi kingine ambacho Mungu atatuza.
The book of Ephesians chapter 6 will be there.
Kitabu cha Efeso sura ya 6 dokeni pamoja nami pale.
Verse 8 says.
Mstari wa 8 anasema.
Because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do.
Mkijua kwamba Mungu atampa kila mtu thawabu kwa lolote jema alilotenda.
Whether they are slaves or free.
Kama yeye ni mtumwa au ni mtu huru.
Again.
Tena.
He says the Lord also will reward those who do good.
Anasema kwamba Bwana pia atazawadi wale wanaotenda mema.
Those who in their lives endeavor to always do good. Always do good. Always do good to people.
Wale ambao katika maisha yao waliendelea na kujizatiti kabisa kuwafanyia watu mema.
Romans chapter 2 turn will be there.
Kitabu cha Warumi sura ya 2 geukeni pamoja nami pale.
Romans chapter 2 verse 10.
Kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 10.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
About what God is going to reward.
Kusiana na kila ambacho Mungu anaenda kutuza.
But glory.
Bali utukufu.
Honor.
Na heshima.
And peace for everyone who does good.
Na amani kwa ajili ya kila mmoja atendaye mema.
For the Jew first, then the Gentile.
Kwa Myahudi kwanza kisha kwa mtu mataifa.
Anybody that does good.
Mtu yeyote atendaye mema.
He has prepared this glory, honor. On that day.
Amewaandalia huu utukufu, heshima katika siku hiyo.
Doing good.
Kutenda mema.
God is going to reward doing good.
Mungu anaenda kutuza kutenda mema.
If you look at verse 6 of the same Romans chapter 2.
Ukitazama mstari wa 6 kitabu hiki cha Warumi sura ya 2.
He says for God will repay each person according to what they have done.
Anasema kwa maana Mungu atamlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake.
To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality.
Kwa wale ambao kwa kuvumilia katika kutenda mema hutafuta utukufu, heshima na maisha yasiyoharibika.
He will give eternal life.
Mungu atawapa uzima wa milele.
For doing good.
Hivyo basi kutenda mema.
He says there are those who will be honored. When God will be rewarding, he will be rewarding those who do good, the act of doing good to others.
Anasema kwamba kuna wale ambao wataheshimiwa wakati ambapo Bwana atakuwa anatuza, atatuza wale ambao walitenda mema.
Matthew chapter 16.
Kitabu cha Mathayo sura 16.
Verses 24 to 27.
Mstari wa 24 hadi 27.
Turn with me to Matthew 16, blessed people.
Kaukani pamoja nami kwenye kitabu cha Mathayo 16, watu wabarikiwa.
And I'm simply going through this that you may understand that if heaven is your destination, then you really want to know what is it that goes on there. What is it that will go on there the day I arrive there?
Na nafanya tu hii ili kwamba mpate kuelewa iwe kwa mbingu ni hatima yenu, upate kujua je ni nini ambacho huendelea huko, nini ambacho kitatendeka huko siku hiyo ambapo nitapita huko.
The vision of July 29th, the year 2009.
Maono ya tarehe 29 July mwaka 2009.
When I finally saw the Lord lifted me up into heaven, then I saw the church for the first time inside heaven. She had appeared before the throne of God.
Bwana alininua juu hadi mbinguni, halafu nikaona kanisa kwa mara ya kwanza kabisa wakiwa mbinguni na alikuwa amesimama mbele ya enzi ya Mungu.
And so today you receive a revelation I've kept for many years.
Hivyo basi leo hii mmepokea ufunuo ambao nimeuweka kwa miaka mingi.
When I kept saying I saw the church before the throne, I saw the church standing before the throne, today I open it for you that they were actually giving account on their lives on the earth and also receiving their praises, their rewards from God Yahweh. The Lord Jesus himself was seated and giving rewards.
Kila wakati ambapo nimekuwa nikisomea kwamba nimeona kanisa likiwa ndani katika ufalme wa Mungu, hivyo basi leo hii nimewafunulia siri ya kwamba kwa kweli niliwaona wakipokea sifa zao kutoka kwa Mungu na wakipeana hesabu kuhusiana na jinsi ambavyo waliishi maisha yao hapa duniani.
What are the things God will reward that you may be able to readjust your life and be tuning your life, sharpening your life, to begin converting your life in terms of the rewards in glory.
Je, ni mambo yapi ambayo Mungu atatuza ili kwamba mpate kuanza kubadilisha maisha yenu ili kwamba kuambatana ya katika tuzo lile katika utukufu?
The book of Matthew 16:24 26-27. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Whoever wants to save their lives will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet lose their soul, forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory. Very powerful coming right there. In his Father's glory. With these angels. Then he will reward each person according to what they have done. So this is very powerful. This is such a game changer. It's a tipping of the scale of the grace of God. The understanding of the grace of God that you see being flouted all over the earth. Because you know very clearly that your salvation is a free gift from God. All that is required of you is to have faith in Jesus. Faith. And then you have your salvation of grace. You are saved. But he's talking about rewards now. But however, for you to be rewarded by Jesus, there are some good works that the salvation of grace is supposed to have brought out in you if you have a regenerated heart. And we are number one globally on Twitter. Hallelujah! We are trending in many nations nationally also. We are number one globally on Twitter. And number one in many nations. So this is the powerful time to kwanga hii injili. The powerful time to bring you this tremendous gospel that focuses the church onto the kingdom of God and the happenings up there.
Italy.
Trending in Finland. trending in United Arab Emirates, South Africa also.
United Arab Emirates, pia Afrika Kusini.
In Brazil, the huge nation.
Kuna Brazil, taifa kubwa.
Very developed country called Brazil.
Taifa iliyoendelea kabisa ni tuone Brazil.
In Bahrain.
Kuna Bahrain.
In South Africa,
hallelujah.
So this is the right platform. Look at people's baby, Ivan Chepkemoi. Look at people's babies that doctors said would never walk again. Because the brain is totally damaged and there is no brain repair. And look at Wanjiru, hallelujah. You look at my precious daughter Wanjiru, finally on 15 years old. Finally on her leg. However evil you are, when you see this, you will say that this is a good thing you cannot touch. The whole nation can turn against you to try to touch this. The Lord can do a thing that shocks you. These families can turn against you because you don't know what they have been through. Hallelujah.
Hallelujah.
For the mighty land of revival.
Kukairi.
And he says, keep on with your confidence.
Na anasema ya kwamba endeleani na ujasiri wenu.
Don't throw away your confidence.
Musi utupe ujasiri wenu.
For it will be richly rewarded on that day.
Kwa maana itazawadiwa kwa ukuu katika siku hiyo.
That was the day that everybody appeared before the judgment seat of Christ to receive their praise from God himself. Can you imagine when God now gives you a commendation before the whole multitude and he says, well done, my good and faithful servant.
Kwa maneno mengine,
God himself, Jehovah Yahweh himself.
Kwa maneno mengine, siku hiyo ambayo utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo na kupokea sifa toka kwa Mungu mwenyewe, waweza kuwazia usimame mbele za Mungu alafu Mungu aseme kwamba hongera, pongezi mtumishi wangu mwaminifu na mkweli.
Hebrews 10:36.
Kitabu cha Waebrania 10:36.
You need to persevere.
Wahitaji kuvumilia.
So that when you have done the will of God,
ili mkisha kufanya mapenzi ya Mungu,
you will receive what he has promised.
Mpate kupokea kile alichoahidi.
For just a little while.
Kwa maana bado kitambo kidogo tu.
He who is coming will come.
Yeye ajaye atakuja.
And will not delay.
Wala hatakawia.
Perseverance.
Kuvumilia.
And facing hardship for the sake of the gospel.
Na kukumbana na ugumu kwa sababu ya injili.
And we are in a generation where people don't want anything hardship.
Na tuko katika kizazi ambacho watu hawapendi kabisa ugumu wote.
Even when they are posted some areas of the earth, of the country, they say, I want hardship allowance. Convince me first. I don't want to go. Pay me more, then I go.
Hivi hata wakati
they don't like hardship in this generation.
Wakati ambapo wanatumwa ama kupelekwa katika mahali ambapo pana ugumu, wanaambiwa wanasemea kwamba sisi tunataka mtupatie ile mishahara kwa ajili ya ugumu, ili kwamba mpate kutushawishi twende.
Pay me first before I go. They don't like hardship.
Mnilipe kwanza kabla niende. Hawapendi ugumu.
And he says, God will reward people that face hardship for the sake of him.
Anasema ya kwamba Mungu atalipa wale watu ambao wanapenda wanakabiliana na ugumu kwa ajili yake.
Matthew 19:21, he says the following.
Kitabu cha Mathayo 19:21
anasema, what is God going to reward in the kingdom of glory where you are going to?
Je, Mungu atatuza nini katika ufalme wa utukufu mahali ambapo mnakwenda?
Matthew 19:21, he says the following.
Kitabu cha Mathayo 19:21 anasema yafuatayo.
Stand with me there.
Kani pamoja nami pale.
And he says, Jesus answered.
Anasema kwamba Yesu akajibu.
If you want to be perfect.
Kama ukitaka kuwa mkamilifu.
Sell your possession.
Nenda ukauze vitu vyako vyote.
Jesus answered.
Yesu akajibu.
Matthew 19:21, those who are still turning pages.
Kitabu cha Mathayo 19:21 kwa wale ambao bado wanageuza kurasa.
I am covering the things that will be rewarded by God inside the kingdom of glory.
Ninaangazia mambo, vitu ambavyo vitatuzwa na Mungu ndani ya ufalme wa utukufu.
As reflected in the latter part of the book of 1 Corinthians 4:5.
Kama vile imedhihirishwa kwenye kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 4, sura ya kwanza kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 5 hapo mwisho.
The latter part where it says, and everybody will stand before God to receive their praises from God. What will God be rewarding? What will he be praising?
Ile nafasi ya mwisho ambapo anasema kwamba kila mmoja atasimama mbele za Mungu ili kupokea sifa zao. Je, Mungu atakuwa anatuza nini?
The book of Matthew 19:21 it says.
Kitabu cha Mathayo 19:21 anasema.
Jesus answered.
Yesu akajibu.
If you want to be perfect.
Kama ukitaka kuwa mkamilifu.
Go sell your possession.
Nenda ukauze mali yako.
And give to the poor.
Na uwapatie maskini.
And you'll have treasures in heaven.
Na utakuwa na hazina mbinguni.
Then come follow me.
Kisha njoo unifuate.
The Lord is talking about sacrificial living.
Bwana anazungumza kule kuishi kwa hiari, kujitolea.
That he will be rewarding sacrificial living.
Ya kwamba atatuza kule kuishi kwa kujitolea.
Those who have lived a life that is sacrificial, they sacrifice for the sake of God.
Wale ambao wameishi maisha ambayo ni ya kujitolea, wamejitolea kwa ajili ya Mungu.
And he's saying faithfulness as a servant also.
Anasema kwamba uaminifu kama mtumishi pia.
If you look at the book of 1 Corinthians 4:2-5.
Ukitazama kitabu cha Wakorintho.
2 and 4 maybe.
Ukitazama kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4:2-5.
Our real lead scripture in itself.
Andiko letu la mwongozo kabisa.
It says the following.
Anasema ifuatayo.
It says, verse 1. This then is how you ought to regard us.
Anasema kwamba basi watu na watu hesabu hivi.
As servants of Christ.
Kama watumishi wa Kristo.
And as those entrusted with the mysteries God has revealed.
Na kama watu ambao wametumikiwa na zile siri ambazo Mungu amefunua.
Now it is required that to those who have been given a trust must prove faithful.
Sasa ninalotakiwa kwa wale ambao wamepewa hili tunuku wapate kuonekana waaminifu.
So the Lord is saying he And then he turns around. And he says he shall reward faithfulness. So even faithfulness, there are levels of faithfulness. Amazing. Second Peter chapter 3, turn with me there, blessed people. In this wonderful midweek service, reaching the nations of the earth, and everybody can now access the announcement and instruction of God regarding the coming of the Messiah. Second Peter chapter 3:11-15.
It
says, for this is the message you heard. Okay, I need to get Second Peter. Thank you so much. Thank you so much. The book of Second Peter, blessed people.
Kitabu cha Petro apili watu wabarikiwa.
Second Peter chapter 3.
Kitabu cha Petro apili sura ya 3.
Because we have power packed, fire packed.
Kwa sababu tumejambisha kabisa.
Second Peter chapter 3:11-14. There is nothing that excites us more than seeing the judgment gains towards investing in our eternity in the kingdom of heaven.
Kitabu cha Petro apili sura ya 3 mstari wa 11. Hivyo basi hakuna chochote ambacho kinatufurahisha sana zaidi kuliko kuliona kanisa ambalo linapata faida na kuongeza
manufaa. When the church now makes gains towards the kingdom of God.
Wakati kanisa sasa linapofanya faida manufaa kuelekea katika ufalme wa Mungu.
That's why we have fire park and power park.
Yes.
Cripples are walking.
Yes.
Hallelujah. And only here globally. Only here cripples are walking.
Ni hapa tu peke yake kote duniani. Ni hapa tu peke yake.
What a beautiful land Kenya is. The land of revival. Hallelujah.
Hallelujah.
And you can tell who has authority. Who can be able to bring all the leaders of the land together in a reconciliation. You can tell. That is obvious. Who has the authority of God? Into Uhuru Park for a national day of reconciliation. Every
centre.
Look at that cripple walking Likoni. Tremendous everywhere. There is no corner of Kenya. There is no tribe that has not been blessed by the ministration of these two prophets. You see right there now in Shanzu, if I remember well, yeah, Shanzu Mombasa. Do that. And the church went ablaze. You see, then senior deputy bishop Israel is there. The secretary general to the steering committee. But the book of 2 Peter chapter
3:11-14.
What is God going to reward? Let me stop there for a moment. Why is it important for me to come to you and begin to array, to parade all the rewards and the benefits God has prepared for the faithful? Pastor, what I told you that when you said, just remember the poor women in the villages tuned in. They don't know much Swahili. So can you translate, please, in a hurry, out of time?
Kwa nini ni muhimu sana kwangu mimi kuja kwenu na kuanza kuonyesha na kuadhihirisha zile tuzo na zawadi ambazo Mungu amewapangia?
Why is it important for me to come to you and bring to you what God is going to reward, the reward he has prepared for you, in other words?
Tani, kwa nini muhimu sana kwangu mimi kuja kwenu na kuanza kuonyesha zile tuzo ambazo ameandaa, anaenda kuwatuza?
Even Christ Jesus, our Lord himself.
Hata Kristo Yesu Bwana wetu mwenyewe.
When finally he had spoken on the mountain of transfiguration, and I have so much detail, well, I cannot even share with you.
Wakati ambapo hatimaye alipozungumza katika mlima wa mageuzi, na nina maelezo mengi kabisa hata siwezi shiriki.
And the Lord has transfigured us to make you understand that only these two prophets are transfigured with the Messiah. Only them. Only them, nobody else.
Na Bwana ametugeuza na kututukuza ili kwamba mpate kujua kwamba ni hawa manabii tu wawili peke yao ambao wametukuzwa pamoja na Masia.
Only they are transfigured with the Messiah.
Ni wao tu peke yao ambao wametukuzwa pamoja na Masia.
Transfigured.
Wamegeuzwa.
And so,
kwa hivyo,
even Christ Jesus the Messiah himself.
Hata Kristo Yesu Masiya mwenyewe.
After the conversation on the mountain of transfiguration.
Baada ya mazungumzo katika mlima wa mageuzi.
When finally now faced with the cross.
Wakati hatimaye sasa alipokabili msalaba.
The mission for which there was that conversation.
Mission ambayo kwayo ilikuwepo na mazungumzo hayo.
I don't want to go in detail, I say.
Sitaki kuingia katika vilindi vya.
But when he was finally faced with the cross.
Lakini hatimaye wakati alipokabiliana na msalaba.
The most cruel death on the cross.
Lile kifo hatari kabisa matili kabisa katika msalaba.
That only what is prepared for him in the kingdom of glory as a reward is what gave him charisma, and he said, let me just go and do it. When he told about what is prepared for him in heaven, the dominion, the kingdom, the coronation, the enthronement in Daniel 7. Hallelujah! And the hair of his head was white like wool.